Siyabonga ngalokhu asikhalobisa abakhanda yethu umzuzwana senzele umkhuleko baba osezulwini nomusa kakhulu sisondela esihlaleni sakho sobukhosi nobukhosi kulobo busuku egameni lika Jesu Kristu sazi lokhu ukuthi sinesiqiniseko ukuthi uzosizwa asinalo elinye igama esingaqinisekizwa ukuthi uzosizwa kulo kepha wathi umani yocela egameni lami ngakho sikhulekela ukuthi uzosemukela singene embusweni wakho kulobo busuku Funga ngathi sikahamba lapha sithi njengalabo babevela emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhulumisana nathi endleleni na baba sicabanga ngalabo kulolo olukahle olokuqala ukusa kovuko kuhle uJesu ephila futhi phakathi kwabantu futhi nokho bona abanye ababemthanda abakuqondanga Kukanjalo nalamhlanje busuku Nkosi yebo kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye usaphila futhi uphakathi kwethu nabantu abaningi abakuqondi nakuba lawo madoda ayebefanele ukuqonde bayazi umphalo wathi ubeyovuka kodwa baba ngiqagele izidalo ezingabantu nje sixolele Nkosi futhi siyakhuleka manje ukuthi umusa wakho uzosenela kulobu busuku futhi yiphayizibusiso zakho phezu kwabo bonke abalindile nalabo abangaphansi kokulindela ngokuphiliswa kwabo kwenyama yipha Nkosi kuzoba khona kulobu busuku ukuthi bangafinyelela ngokukholwa futhi bakukholwe sikucela egameni lika Jesu Kristu amen ningahlala phansi
Reverend Jack Moore, you see in the building?
Reverend Jack Moore. Fundisi Jack Moore, ngabe usesakhiweni na? Fundisi Jack Moore, uyafunwa esitendeni sezincwadi khona manje, mfowethu Jack Moore. Siyajabula ukuba lapha kulobu busuku futhi enkonzweni yenkosi futhi ngokulindela kukhulu sikholwa ukuthi uNkulunkulu uzohlangana nathi phezu komhlabathi ukuthi asethembise ukuhlangana nathi kuwo. Manje asizisho ukuba nanayi mapa amandla angikholwa ukuthi sinamandla okuphilisa abagulayo asinawo amandla kodwa sinegunya niyabo kusiwa amandla asithi isibonelo nje yiphoyisa limiphali emgwaqeni lisinda amapawundi ayikhulu neshumi futhi nakho kuza lonke uhide lwesiminyaminya sezimoto ngamamayela ngamashumi ayisishiyagalombili ngehora izinjini ezinamandla ehasha ngamakhulu amathathu kuzona futhi ziphuza zehla ngumgwaqo izinjini ezinamandla ehasha ngamakhulu amathathu nganilo omfu mncane kanawo amandla okumisa iyodwa yazo kodwa yekela lelo bheji licwebezele futhi akamise isandla sakhe lalela amabhuleke ekhwikhwiza zibuke zishelele emaceleni akusiwa amandla akhe azimisayo igunya lakhe nebandla lenegunya livela kuJesu Kristu baya kukhipha odeveli ngegama lami bakhulume ngezilimi ezintsha uma bephathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeke izandla kwabagulayo baya kusinda leli igunya lakhe elinikeziwe Manje kungathiwani uma leli phoyisa elincane lifanayo liyasaba ukuphakamisa isandla salo bese lime lithi qekelele kulesi siminyaminya sezimoto na ungcona kumule umfaniswana abuyisele ibheji ngoba akasoze abe yiphoyisa nathi asisoze saba amakholwa inqobo nje uma sisasaba ukusebenzisa igunya lethu esiliphiwe nguJesu Kristu. Sinokunqoba sidingeki kuba nayikuphi asidingeki kuba silwele ukunqoba sesivele sinokunqoba wasinqobela hayi thina wasinqobela asisiye umnqobo onamandla ungumnqobo onamandla Manje khumbulani kusasebusuku uma inkosi ithanda lobu busuku obuthi abube bubili uyadabukisa nje ukugijimela edolobheni elinjengaleli futhi nje waziwe uxawule uhambe futhi lokho lokho akukahle kubantu akukahle enkonzweni ngempela kukahle ngoba inkonzo ikancane ngasohlangothini olungavamile futhi nje unobusuku noma obubili ukugcishe ubusuku obubili ukukwethula bese ke ngiqa ala ukukhulekela abagulayo nabantu bagijibela endle emqeni omkhuleko bengazi impela ngisho ukuthi bazela ini ngokuphuputheka nje begxumela kukho kumele kunekwe obala futhi kukhonjiswe ngokombhalo yizwi ngezwi lokho ngisho kanje inkosi futhi lokho kuqinisile umlayezo ehora enzalweni yobukhosi ethembekile kaAbraham ngoJesu Kristu ngokuba sinzindlalifa noAbrahama ngokwesithembiso njengoba singezi kaKristu siyinzalo kaAbrahama futhi siyizindlalifa kanye naye esithembisweni inzalo yobukhosi kungesiyo inzalo ngoIsaka owayengowemvelo ngocansi uJesu wayeyinzalo ngale kocansi wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe asisindiswa ngegazi labaJuda futhi asisindiswa ngegazi lo wezizwe wayengesikho kokubili umJuda noma wezizwe wayenguNkulunkulu wayengelutho engasilele ngalutho kuNkulunkulu niyabo waye siyazi ukuthi wakhulelwa esibelethweni iva sentombi uMaria wayeyisifuka malisi akazange iqanda kwakungesilone lakhe nokugodwa lelo kwakungesilo iqanda lakhe futhi kwakungesiyo imbewu yendoda noma imbewu yosiliza okuyihemoglobin okuyingqamuzana legazi isebulilini besilisa siyakwazi lokho isikhukhukazi singazalela iqanda kodwa uma besigade singena inyoni yesilisa alisoze lachamusela sifanele sibe nenyoni yesilisa kuqala wesilisa uphethe ingqamuzana legazi nokuphila kusegazini futhi lona kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe yena so manje iProtestani likholwa ukuthi iqanda lalingelika Maria iqanda ngeke lakhiqizwa ngale kokuvuka kwemizwa ngakho ubungenza uNkulunkulu enzeni khona ke na niyabo uNkulunkulu wenza kokubili iqanda nengqamuzana legazi wayenguNkulunkulu inyama kaNkulunkulu sibone uNkulunkulu saphathe uNkulunkulu ngezandla zethu ngale kokuphikisana inkulu imfihlakalo yobuNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni wabona izingelosi waphathwa lapha emhlabeni wamukelwa phezulu wangena esikazimulweni ngakho siyathola kulokhu manje ukuthi wayenguNkulunkulu enziwe inyama wathabenakela phakathi kwethu washintsha isikhundla sakhe esikhulu esuke kubeni omkhulu phakade njengoba sikhulumile izolo busuku wayeyingxenye engehlukaniseki yomcabango wakhe uqobo wabaphansi lapha futhi waba umuntu ukuhlenga umuntu ngani indaba ethandeka kakhulu ngibona ukuthi abantu bake bahlale kanjani beyisoni futhi bazi ukuthi uNkulunkulu waba kanjani ngomunye wethu uchazwe ngesifanekiso kahle kakhulu lapho bengingathanda kanjani ukukushumayela kini kuRuth noNaomi ukuthi waba kanjani umhlengi wesihlobo wayefanele abe ngumhlengi futhi kwakufanele kube izihlobo nokuthi kanjani uNkulunkulu esemoyeni wayengeke abe umndeni kithina futhi waba umndeni kithina ngenkathi uNkulunkulu enze umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo wayengumuntu ongumoya futhi kwakungekho umuntu kulima umhlabathi manje ke umbeka emhlabeni emva emizweni emihlanu wamenza isilwane sinomoya kaNkulunkulu kuye manje singikuphila kwesilwane siyakwazi lokho siyisilwane sincelisayo isilwane sincelisayo isilwane sinegazi elishisayo bese kuthi ke uNkulunkulu wehle simweni somuntu njengoba umuntu wathatha isimo sikaNkulunkulu kwase kuthi ke uNkulunkulu wathatha isimo somuntu kuhlenga umuntu abuyele muva ohlengiwe oh hey sithombe sihle kanjepho kanjani into emangalisa kanjepho isinayo manje kulobo busuku inkonzo emfushane nje nginibambe isikhathi eside izolo busuku emva kwelesishiya galolunye ngqo ngiqaphela abantu beqala oyedwa esukuma ihamba lapha ephuma nganini yabo lokho kuyaphazamisa kuyathikazisa emhlanganweni futhi uma kwenza akusile iphutha lakho mhlawumbe ubufanele ubambe ibhasi noma ukuthile futhi ufanele ube lapho ngiyazi ukuthi lokho kugcaza ukuthini ngizozama ukuphuthuma manje kusasebusuku uma uNkulunkulu ethanda ngifuna ukuthatha indikimba yobuvangeli futhi ngishumayele kini kusasebusuku inkosi ithanda kulobo busuku ngifuna ukufunda umunye umbhalo futhi nje nginikeze izicaphulo ezimbalwa ukusekela nje kancanyenyana ngoba niqonde umlayezo futhi nonke ninjalo ngokuzenzekelayo wonke umuntu nizihambi kimi futhi ningazi lutho mayelana nomlayezo bese kuthi ke ningazi ukuthi konke lokukumayelana nani nivele leni finyelele kukho ngokuhlofuhlufuza nje ngifuna niqonde sithembiso sikaNkulunkulu ngalolu suku izinsuku zika Wesley bezingayikusebenza namuhla izinsuku zika Luther kwakuyini indaba ngamaluthela na iWesley lathola ukuthi babephile kubengezeleni kokukhanya kweluthela futhi uNkulunkulu wavusa uWesley futhi yini indaba kwakuyini indaba ngeWesley na babephile kubengezeleni kukaWesley ngenkathi iPentecost ivuka manje yini indaba ngePentecost na liphile kubengezeleni kwePentecostali ukubengezela ukubonisa kokukhanya njengokukhohlisa kotelakhe emgwaqeni yilapho okukade kukhona ukukhanya futhi kwabonisa ukukhanya kwakho lokho kwakuyinto efanayo ukuthi banqaba uJesu babephile kubengezeleni kokunye ukukhanya bokukhanya komthetho futhi banqabile noma bahlulekile ukubona uMesiya ngenkathi abaprofeti babo uqobo batshelwa khona impela yokwenza ukuthi uyokhonjwa kanjani futhi wayelapho ngayo impela nje indlela bathi uyoba ngayo futhi noko bahluleka kumbona ngoba babephile kubengezeleni kolunye usuku ngiyazibuza namhlanje bangane isimo sakho samanje siyokukhomba kanjani nabanye balabo balingizwe ebhayibhelini na manje cabanga ngakho bonke labo bafarisi nabasadusi namaqembu amakhulu ezenkolo nokuthi babe yisitashi kanjani futhi bebakhulu kanjani manje cabanga nje kuyothetha luphi uhlangothi kuba uJesu besemhlabeni na hayi ngisho alikho ibandla ebilingamngenisa kulo akukho umuntu kodwa abangane abambalwa nje manje niyazi ukuthi lokho kuya profetwa futhi ngezinsuku zokugcina na kunjalo futhi benazi futhi ukuthi ngalolu suku wayefanele abe ngongafundile umuntu ozalwe ngaphandle komshado na benikwazi lokho na benazi ukuthi wayefanele abe indoda ephamba nayo emqondweni wayo na Ngizoko wathi kubafundi waqalaza kwakune baningi ababenaye wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi nephoze igazi layo anina kuphila kinina Manje nicabanga ukuthi uDokotela noma uSosayenze noma uthi izohlakaniphile isihlakaniphi besingacabanga ukuthi nina lo muntu uyizimzimu futhi uzama ukusithola zonke singamazimzimu aphuze igazi lomuntu na adle akazanga kuchaze wayengadingeki kuba kuchaze eyangempele eyangoqobo imbewu emiselwe ngaphambili yokubamba Wakukhombisa kulowo wesifazane omncane esikhulume ngaye izolo busuku nakuba esimweni sakhe wayesana kuthola ukuthi kokuyini masinyane futhi washo manje ke wayenamadoda angamashumi ayisikhombisa ewabizile ngokuba abafundi wathi niyakuthini uma nibone indodana yomuntu yenyukela lapho eyavela khona na Yenyuke na siubonile umbhede wengane ozibekayo ayeyendezela kuwo siyamazi umama wakhe siyawazi umkhomba azalela kuwo singabasemzini udoba kanye nathi nokunye nokunye ungubani lo mfana ngani si awu lokhu kwakulukhuni kubona ukuba bakholwe futhi bamuka manje ke wathi kwabayishumi nambili ngikhethe abayishumi nambili benu futhi omunye wenu kudeveli wayesethi kubona niyafuna kuhamba nani na manje akazanga kuchaze akazanga abatshele ukuthi yayiyini inyama yakhe nokuthi laliyini igazi lakhe akazanga abatshele ukuthi wehla kanjani nokuthi wayezonyuka buyela emuva kanjani kodwa bekuzani ngaso sonke isikhathi labo bafundi bebengeke bakuchaze nabo kodwa bakukholwa Babengeke bakuchaze babecotshelwe kulokho kuphila babengeke bakuchaze uPetro wathi inkosi siyakuya kubani na babewazi umlezo wehora babazi ukuthi kwakufanele kube yini bathi siyazi ukuthi wena futhi wena kuphela unezwi lokuphila ayikho enye indawo singaya kuyo Benginga yapi kuyipi indawo namhlanje ngaphandle uma ngiye kuChrist iBhayibheli na ungumthombo ongena kuqedwa kaNkuluNkulu uma ukha kuwo kakhulu uba fresh futhi uba ngcono manje uma nithanda ngifuna ukufunda indikimbe encane kulobusuku noma usifundele omunye umphalo bese kuthi ke sizoqonda ngqo emlezweni futhi sizama ukuphuma lapha ngelesi shiya galolunye noma emva kancane uma konke kungenzeka naloko nje kuzobacishe imizuzu engamashumi amathathu noma amathathu nanhlanu ngesime sisaphenya kuMatheo ngcwele ishumi nambili isahloko ishumi nambili sikaMatheo ngcwele siqale ngevesi lamashumi amathathu nesishiya galombili Sisakhothamisa izinhliziyo zethu ngenhlonipho yokuzithoba. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asikunikwa sibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti." Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjaloke nendodana yomuntu iyakuba senhlizweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ndoda yaseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona futhi ibhekane lapha kukhona omkhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Bhekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Sikhuleke. Nkosi, bhekani kusho ukuthi bhekani phezulu kunakana asikhumbule kulobu busuku lamazwi ukuthi omkhulu kunabo bonke ulapha. Nkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, sicela lesi sibusiso ukuthi uzothatha lamazwi futhi awagcobe ezinhliziyweni zabantu ukuze babe nokukholwa bese ezibonise yena uqobo ephila njengoba ethembisa ukuba njalo. Bhekani, mina nginani njalo ukuze kube ngisho nasekupheleni kwezwe noma ukupheleliswa. Sikucela egameni likaJesu. Amen. Sizo kuluma nje imizuzwana embalwa ngokuthi izibonakaliso zangokombhalo zesikhathi. Manje uJesu lapha wayesola leso sizukulwane ngoba babengasikholwanga isibonakaliso sakhe sombhalo. Esisani laba abafarisi beza kuye base bethi, mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esivela kuwe. Esisani ubumpubuthe babo, isibonakaliso sase sivele senziwe futhi abasiqondanga. Yazi, ngikholwa ukuthi ngolunye usuku ushitshe luyokwenzeka nabantu abayekwazi lutho ngalo. Jesu wathi kuMathewu ongcwele esahluko se-11 ngenkathi uJohane wayeze noma abafundi bakhe babeze kuzombona futhi babuyele emuva, wayezethi, naphuma kuyobonani na? Mhlanga untengentengiswa ngumoya noma umuntu ombethe ingubo ecelekileyo na? Noma naya ukuyobona umprofethi na? Wathi, ngithi umprofethi ngempela. Manje uma ningakwemukela, ngani nguye lo okwakhulunywa ngaye ngomprofethi ethi, ngiyathi uma isithunywa sami phambi kobuso bami. Ngelinye abafundi bambuza bathi, ngenkathi ekhuluma ngaye eyindodana yomuntu, wathi, yini pho ababhali bathi u-Elias umele ukufika kuqala na? Manje bukani kumalakhi isahluko sesithathu washo ukuthi ngiyakuthuma izithunywa zami phambi kobuso bami. UJesu wabhekisa kulowo mbhalo, hhayi umalakhi wesine manje, leso ngesinye isikhathi. Yabo, umalakhi wesithathu waye ngesinye isikhathi, ngiyathuma izithunywa zami phambi kobuso bami. Umalakhi wesine uma efika khona-ke umhlaba uyoshiswa nabalungileyo baphume bahambe phezu kwemilotha ngesikhathi seminyaka yenkulungwane, futhi asizange sikwenze lo koko emva kokufika kukaJohane. Kodwa kuyoba semva kokufika kwesithunywa sosuku lokugcina esiyobuyisela izinhliziyo zabantu zibuyele evangelini yasekuqaleni, ukukholwa kobaba bangasekuqaleni, uhlobo ababe nalo ebandleni elisha eJerusalema. Nalokho kuyobuyiselwa ngezinsuku zokugcina, liyoba seqenjini elingcosane ngesibalo, kodwa nje liyoba uhlobo olufanayo lwesimilo njengo-Elija noJohane, bobabili abathandi behlane, abazonda besifazane nakanjalo nabaqumisi behlelo. Futhi nje kuyoba uhlobo olufanayo lomuntu, kodwa abe neqiniso eliqinisekisiwe, iqiniso elikhonjiwe, lithenjisiwe. Manje siyazi ukuthi uJesu waphe nduka wayesethi kuye, u-Elias usefikile vele futhi anikwazanga. Manje bekungedabukise yini impela ngolunye lolezi zinsuku uma sithole ibandla ngale sikhathini sokuhlupheka na? Manje angikho lapha ukuba ngishumayele imfundiso, angikwenzi lokho, ngiyabahlonipha abafowethu, kodwa uma nizokithethelela mangijovele lokhu umsizwana nje. Mina ngisigama uqobo lwami impela, ngikholwa ukuthi ibandla ledlula kuze isikhathi sokuhlupheka, kodwa hayi umlobokazi. Umlobokazi uye ekhaya, niyabo, uNkulunkulu ugiba umlobokazi ebandleni njengoba agiba isizwe esizweni eGibhithe, niyabo. Umlobokazi leyo yinsayi yenzalo yosifazane abakhethiweyo, lowo ngumsebenzi wakhe lapho ebeka khona ephethini, kodwa insali yileyo esikwa ephethinini. Zalesifazane yayisebumnyameni obungaphandle kunjalo kodwa hayi ibandla elikhethiwe selivele lehlulelwe futhi lahlanzwa ngoba likuKristu alidingi ukuba ledlule kunoma yineke amanye lizofanele ledlule kukho ukwehlulelwa ngoba ayengekho phakathi manje ngolunye lwalezi zinsuku leyo ngcosane encane ngesibalo njengoba kwenzeka emihleni kaNowa lapho imiphefumulo isishiyagalombili wasindiswa ngamanzi uyakuba njalo kufikeni ngendodana yomuntu emihleni kaLoti lapho imiphefumulo emithathu yasindiswa khona emlilweni uyakuba njalo kufikeni ngendodana yomuntu babheke into ethize yomhlaba wonke enkulukazi ibe ingekho ngisho nasembhalweni yabo olungele lezi zinsuku bazothi awu bengicabanga ukuthi ibhayibheli lathi ibandla liyophunyuka kukho konke lokhu umlobokazi uyaphunyuka kulokhu sicabangani nje emva kokuba uNowa njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uNowa wangena njini nomnyango wavalwa wangena ngomhezi ishumi nesikhombisa nomnyango wavalwa futhi alizange lini izinsuku ezisikhombisa emva kokuba wayesengena emkhunjini futhi abakwazanga uNkulunkulu wavala umnyango futhi ngolunye usuku umnyango wesihawu uzovalwa nabantu bayoqhubeka ngobe cabanga ukuthi bayasindiswa futhi beshumayela kanjalo njalo futhi sihawu sesivele sideleliwe isikhathi saso sokugcina futhi bengasazi size silahleke kulani kunamakhulu abantu alahlekayo izinsuku zonke esingenaki ukuthola noma sizilande ngabo umhlaba jikelele uyoba noyedwa entsimini ngiyothatha oyedwa oyedwa bebabili empeteni futhi ngiyothatha oyedwa umhlaba wonke ngakho akuyi kuthatha abaningi kakhulu kwenza lokho kuphunyuka umlobokazi ohlithiwe kumulani izibonakaliso uIsrayeli wayethembele njalo ezibonakaliso lisweni zabo esikundleni sezinkulumo zobuhlakano babefanele uNkulunkulu wabathumela abaprofeti abaprofeti banikeze izibonakaliso futhi izibonakaliso njalo uma kunezibonakaliso izibonakaliso sangokomphalo uzofanele kube nephimbo langokomphalo lilandele leso zibonakaliso sangokomphalo futhi kufanele konke kube ngokomphalo othenjisiwe Ndakone yabo ningene enkabisweni njengoLuther ekulungisisweni iloko ayekwazi iloko kuphela benelisa futhi behlela ngqo efundisweni yabo naku kufika Wesley nokungcilizwa waqhubeka ngqo wayedlula wayesehlela ke ufike ePentecost nokubuyisela kweziphiwo futhi bahlela noNkulunkulu uqhubekela phambili ngqo uqhubeka qonde ngqo ngaso sonke isikhathi niyabo okosuku nosuku unya kawebandla ngamunye ninesithombe zimangalisayo lapho kulobo busuku esiya kuleyo ncwadi zeminyaka emithathu ukuthi inkosi ingivumele kanjani ngikudwebe kugqame blackboard futhi ngikhombisa nje ukuthi iminyaka ebandla yayizohluleka kanjani nokuthi nini nokuthi yayizokwehla yenyuke kanjani futhi kwathi nje lokho kungakuphela leyo ngelo senkulu yenkosi lokho kukhanya ngaphambi ngempela njengabantu abaningi abahlezi lapha buza ngqo ohlangothini lodonga umi lapho nabantu bequleka futhi wakudweba kwaqama ngqo qobo lwakho odongene iminyaka emithathu kamuva inyanga yabamnyama yaseyiphuma ngqo impela nje osukwini ngaphambi nje kokuba uphapha uphapha okuqala haye Roma futhi uma ibandla nomkhandlu wenkolo yobuKristu sekulungele ho mfowethu dadewethu ningangiqalisi kulokho sikhona labe kupheleni zonke izibonakaliso yonke into ibekwe nje kahle uNkulunkulu unikeza izibonakaliso izibonakaliso zangokumphalo izibonakaliso zangokumphalo zephimbo kubulani ngenkathi uMose sinikelwa ini izibonakaliso na singikuheha ukunaka izibonakaliso singikuheha ukunaka manje ke uma izibonakaliso singena phimbo khona ke izibonakaliso asilungile futhi uma izibonakaliso sinikeza iphimbo lobufundisi elidala elifanayo lezo zibonakaliso asi Bene kuNkulunkulu uma lelo phimbo linge nalo ushintsho nalolo shintsho lufanele lube izibonakaliso sangokomphalo lufanele lube iphimbo langokomphalo sithi sibonela nje iphimbo lakhe lehlelo lalandele izibonakaliso sithize uNkulunkulu akazange akuthumele lokho besinehlelo yonke leminyaka kufanele kube nenethize ehlukile kufanele kube nguisho kanje inkosi empalweni uNkulunkulu uzokuthembisa ngezwi bese kuthi ke isibonakaliso sizoheha ukunaka kwabantu kuso bese kuthi ke iphimbo lilandele isibonakaliso leyo yimfundiso ehambisana nakho uJesu wayengumuntu ecatshangwa kangcono wayengurabi wasemusha umprofethi wasegalile yena ngenkathi wayephilisa abagulayo kanjalo njalo wayengumuntu omkhulu kodwa ngolunye usuku hlala phansi uqala ukuxoxa futhi uyabatshela mina nobaba simunye lelo kwakuyiphimbo elasilandelayo qabo babengakufuni lokho babelungele isibonakaliso kodwa iphimbo babengalifuni nxa nibona indoda leyomuntu yenyukela phezulu lapho evela khona bakwazanga ukukubona lokho nhlobo yabo kodwa ngenkathi iphimbo liqala kulandela isibonakaliso babengafuni ukuzihlanganisa ngalutho nakho njalo isibonakaliso nephimbo isizathu sokuba uMose akhumula izicathulo zakhe izibonakaliso zaheha ukunaka kwakhe wabuka laphaya wayesekubona lokho lo muthi uvutha manje wayengusokhe meze wayengusosayensi omkhulu wayefundiswe kukho konke ukuhlakanipha kwabasegibhithe futhi benze izinto esingeke sazenze namhlanje kwisayensi embaka isivivane amakhanda amabhubezi aqoshwe ngamatshe benoketshezi lokugqumisa esingenalo thina ukwenza umbala esingenakho thina kwakuyimpucuko enkulu kakhulu ngaleyo nkathi nabafundiswe kakhulu kunoma zinjalo thina namhlanje noMose wayengungqondongqondo phezu kwabo futhi ngenkathi ebona lowo muthi vutha ungashi ulothe ungabazeki kodwa ukuthi washo he enhliziyweni yakhe ngase ukuba wathi ngizoya ngale bese ngicosha ambalwa alawo maqabunga bese ngiwehlisela endlini yokusebenzela isayensi futhi ngibone ukuthi sithako sini afuthwe ngazo ukuba wayenze lokho iphimbo lalingeke neze likhulume kuye ngeke umfanekisa uNkulunkulu ufanele uhlale phansi eceleni kwakhe bese nika uxoxisana khumule izicathulo zakho njengoba kakunjalo uyibeke phansi imfundo yakho buka ngqo ezwini lakhe bese uthi ngikatshela ukuthi omunye uthini wena ukwethembisile lapho kwalolu suku futhi kuyiqiniso Mose wakhumula izicathulo zakhe etsisana iphimbo livela kuko ukuba kwakukade kungesile iphimbo langokompalo Mose wayengeka likholwe isibonakaliso zaheha ukunaka nesibonakaliso sasizoheha ukunaka kumprofeti umprofeti iqobo lakhe uyisibonakaliso uma uNkulunkulu ethi uma umprofeti cwaya ukwahlulela uyasilandela ukuhlala kunjalo kuyohlala kunjalo yikho indlela yokukugegela futhi kweqa ngqo phezu kwabantu futhi abakwazi neze kuze kube kude kakhulu umangaliso Jesu athi lakha amathuna abaprofeti nase niwacaka kodwa futhi yini nabafaka lapho futhi njengoba kwenza oyidlo nani niyokwenza futhi bakwenza manje sekubona kuze enkundleni manje sibona uMose sukuma lapha futhi usibonile leso sihlahla futhi wasondela eduze kwaso lephimbo livela kuso lathi mola izicathulo zakho ngokuba le ndawo omi kuye ingcwele wakhumula izicathulo zakhe wayeseguqa phansi esethi nginguNkulunkulu kaAbrahama uIsaka noJakobe nakho kufika iphimbo langokombhalo futhi ngiyasikhumbula izithembiso sami futhi ngiyazibona izihlupheko zabantu bami ngiyasikhumbula izithembiso sami futhi ngiyakuthumela ezantsi lapho ukuba ukwenze futhi ngenza wena ube njengephimbo lami futhi ngizokunika izibonakaliso ezimbili lesinye sazo siyoba sesandleni sakho futhi uyothatha futhi uphendule inyoka ibe yi noma isicobo enyokeni nento elandelayo ngokuba fake izandla zakhe ezifubeni sakhe nokuphilisa kukaNkulunkulu wathi uma bengayikulikhola iphimbo sibonakaliso sokuqala khona ke bayolikhona iphimbo lesibonakaliso sesibili futhi uma bengayikulikholwa uthathe amanzi emfuleni wathululela emhlabathini futhi ayophenduka igazi lokho kungukuthi igazi labo selivele liphuziwe kuhle komuthi kuwonke igibhitshe seliphelile sibenazi sokuqala futhi sathola sesibili angazi noma esilandelayo asisiso yini sokuphuzwa kwegazi angazi ukuthi ngabe simi kuphi kulobo busuku na amaphimbo nezibonakaliso izibonakaliso uNkulunkulu ebanika izibonakaliso qhabo njenge cabangani ngokuthi zinjani izinto esizibone zenziwa amaphimbo angokomphalo kuhunyushwa manje lokhu kubengezele kukhulu abantu abalele phansi kwakho amehlo abo axhophekile ngingowaleli ngingowalelo lokho kuhlangene kalutho noNkulunkulu kunalutho lunge lutho dlobo uNkulunkulu kuza zonke izizukulwane uthumele izibonakaliso zakhe uJesu washo ngaphambi kokufika kwakhe ukuthi uyobonisa izibonakaliso ngaphambi kokufika kwakhe abantu njalo bayakhumbula ukukholwa yizibonakaliso zangokomphalo zifanele zibe yizibonakaliso zangokomphalo ezikhonjiweyo uNkulunkulu njalo njengoba ngishilo ezelo busuku ibandla lithola izinto ezixovekile futhi izaphuma bese ke egcoba umuntu oyedwa wonke umuntu uyehluka komunye ugcoba oyedwa uNkulunkulu munye futhi ngakho ugcoba umuntu akazange asebenzise iqembu njalo usebenzisa oyedwa obehlala enze njalo akawuguquli neze umzila wakhe usebenzisa oyedwa futhi uthumela lokho ngaphambili ashumayele umlayezo uyenqatshwa ngokusobala kodwa wonke lowo oyoza uyoza kusukela kuleso sizukulwane umlindo wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha bese ke kuba wesikhombisa bese kuthi ke umyeni yafike futhi siko wesikhombisa futhi sithola lamabandla amahlele gijima futhi nganginamahloni ke lawo ina Christian businessman ngobunye busuku kufakwa kulelo bhuku lelo bhuku lo businessman baba ongwele usibanibani nazi yini ninabantu bepentecostal ukuthi zifanele sibize umuntu ngobaba kulomhlaba lokho kukhombisa ukuthi uhlobo oluthize lokubengezela luphuphuthekise amehlo enu yebo futhi niqondi yini labo bantu ibhayibheli lasho ngenkathi ngenkathi lensali yombelele yenyuka ukuyothenga amafutha ukuthi aziwatholanga na ngikaze kubaza sine moyeni zakhuluma ngezilimi kodwa ngibabonile odevil benza lokho lokho kuhlangene kalutho nakho ngikhuluma ngomoya ongcwele umoya ongcwele weBhayibheli ngibabonile beqhubeka masimini abayedeni sengiwujikelezeka sikhombisa umhlaba kuzo zonke izinhlobo zabahedeni nangokujikeleza amakhulu enkulungwane nabantu abaningi ngangezinkulungwane ezikhulu namashumi amahlanu na ya noma abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu bebuthana ngesikhathi esisodwa ukuthola ukuthi zikuphosela inselelo enjani izinyanga abathakathi nayo yonke into kukho ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani ufanele nje ukuba nenkulumo engukuhlakanipha ufanele ukwazi ngoNkulunkulu kwesekela ukukhuluma ngakho ube njalo ungavinyeleli kuleyo nsimu lapho bayokwenza uphoceke kodwa kubulane uNkulunkulu wethu selonke uNkulunkulu kaElijah selonke uNkulunkulu wayelonke nguye njalo njalo selonke uNkulunkulu ofanayo uhamba ngesiyike sifanayo wenza into efanayo uyena izilona ngihlela phakade ngibabonile bemi beshayeka ngokuba izimungulu bakhubazeke futhi basuswe ntimini uNkulunkulu salokhe hlalo nguNkulunkulu. Kabelani manje uJesu wasitshela ukuthi lezi zinto zaziyokwenzeka ngezinsuku zokugcina ukuthi sizithola nje ziyilo impela izibonakaliso zokufika kwakhe. Yokinde sonke sizovumelana ukuthi sisekupheleni kwezwe kodwa umeqala kwehlela ibandleni nezinto azozenzela ibandla umzimba omlobokazi ngezinsuku zokugcina bese ke siphenduka siphakamisa ikhala lethu bese sisuka sihambe yebo kunje kufanele kube ngalendlela Izweli penduka baphakamisa ikhala labo kuloko bazama kungakunaki bukani lokhu lapha izinhlelo zethelevishini lapha abantu abaningi kakhulu bepentecostali behlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku ngoba babukele uSiyamthanda uSuzi isenza sinyezo kungabi nazimilo zomunye zifazane zeshathekane noma kahlanu noma umunye osilisa futhi lithande lokho kangcono kunoma lithande ileni iba uKristu wenu akumangalisi singenakuba nevuselelo akunemangalisi zinene njengaleyo lapho uthando lweza lulukhulu kunothando lukaNkulunkulu olusenhlizweni yenu osike nyuka bese senza izinqumo sifaka igama lethu encwadini bese siphuma bese siphila nezwe lokho izwe elikufunayo yilokho ibandla likufunayo lifuna kucina kuvuma kwalo futhi likhole ukuthi lingumKristu futhi liphile noma ngayiphi indlela lifuna ukuphila ngayo ningakhathazeki nizothola ukukwenza emkhandlwini wenkolo yobuKristu bayonivumela nenze noma yini nifuna ukuyenza. kuyenza kwela kubulana umdobakazi yobizelwa ngaphandle ahlukaniswe futhi ehluke agcwaliswe azalwe ngumoya ongcwele agezwe egazini lewundlu uyozithiba kuyo yonke into engamanyala ngakumyeni wakhe uyintombi emhlophe emsulwa ngezwi izwi naye bayafana njengendoda lomfazi wayo uba munye ekuhlanganisweni nezinjalo nebandla likankulunkulu langempela ngokoqobo uma eba kukristu ibhayibheli ligcizelela ngo-amen zonke izithembiso akwenzi mehluku ukuthi inhlelo lithini umphefulo osekholweni uyaligcizelela ngoba yizwi kuye likhuluma kuzwakale izwi libukhali kunenkembe sikacango zombili lahlukanisa imicabango nezizinhlo zenhliziyo ibhayibheli lasho njalo liqinisekiswa futhi laziwe kanjalo-ke qaphela mfowethu qaphela kubi kakhulu ukuthi asiziboni lezi zinto ujesu wakhuluma ngazo wayeyisibonakaliso sabo sangokombhalo futhi abamqondaka wayeyiso impela isibonakaliso sangokombhalo abatshele ukuthi wayeyiso wathi hlolani imibhalo kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yiye gaza ngami uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ngingakukholwa woke umuntu unokuhunyusha kungokwakhe kwangaseze lonke ihlelo linamakholiji lichamisele izigejane zabashumayeli abachamiselwa ngomshini bengihlala njalo nginidabukele igcwane lichamiselwe ngomshini lalingenamama kunendaba ukuthi lalitshiyoza kangakanani lalinganakwamama bakhiqiza kanjalo-ke abefundisi benkolo lemishini ngezinye izikhathi akazi lutho unkulunkulu kunoma ilawu lazi ngobu usuku basegibhithe nomuntu okwatsha azi ukuthi zifakwa kanjani izicathulo zaseqhweni isikuthi ngayo ngumshumayeli osenolwazi obekwingemuva lokwathule waze wahlala kuleyo ndawo phansi kukankulunkulu ukuze kwehle insika yomlilo phambi kwakhe njengoba yenza umose futhi akukho muntu ongasusa lokho kuye wayelapho ngenkathi kwenzeka manje lelo iqiniso kubuyelwe kunkulunkulu nokubuyela ebhayibhelini lakhe jesu wathi ukuba beningazi mina beniya kulwazi usuku lwami wonke umuntu banekuhumusha kungokwabo methodist nokwabo ibaptist ipresbyterian abapentekostali wonke anokuhumusha kwawo kodwa ibhayibheli liyasho ukuthi izwi likankulunkulu alihunyushwa ngasese kuyini ukuhunyushwa kwalo pho wenza kuhumusha okungokwakhe uqobo wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho akudingi kuhunyushwa wathi intombi iyakukhulelwa futhi yakhulelwa lokho akudingi kuhunyushwa wathi ngezinsuku zokugcina wayezothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi wakwenza lokho akudingi kuhunyushwa sekuvela kwenziwe khona ngqo ebusweni babaxeke abathi kwakungenakwenziwa unkulunkulu wakwenza empeleni ngoba uhumusha izwi lakhe wakusho njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuye kuba njalo ngezikhathi zokuphela lapho indoda nomuntu yembulwa futhi wakwenza sikho isidingo sanoma yikubi ukuhunyushwa lizihumusha lona zonke lezi zithembiso azenza wathi okhodwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina izinto engizenzayo mina nayo uyakuzenza akudingi nayikubi ukuhunyushwa uyakwenza nje lokho kuphela uma mina ngingumvini nani ningamagatsha ukuphila okufanayo kusemvinini kusemagatsheni igatsha elifanayo eliphuma ngosuku lwepentecost ngama ngolunye usuku ngase ngibone kubonakala kuyimfihlakalo umngane wami olungileyo nomngane kajack moore ujohn sherritt inkosi yambuzisa ingxenye yokuqala enkonzo wayengenabantwana wayesebenzela u-25 cent ngehora iqhumisa okhonkolo emgwaqeni kuze emhlanganweni inkosi imbuzise enabantwana abahlanu futhi manje uhafu wephoenix usungowakhe uqobo unikela cishe ngezigidi ezimbili noma ezintathu unyaka ngamunye enkosini ngakime eplazini lakhe kunge kudala elinye lawo lapho ayenabasemexico abangamakhulu ayishumi nanhlanu besebenza ngokungaxhamazele naso sonke isifunde sezwe salutho godo kotini amazambane izifunde sezwe emva kwesifunde sezwe zingezakhe uqobo uqobo lwakhe futhi eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule wayihola ikota ngehora ngokubhidliza ukhonkolo wethemba unkulunkulu ngangibuka izinye sezihlahla zakhe futhi zazinohlobo oluningi kakhulu lwesithelo kuzo kunengadi enkulu yezihlahla ezisama-olintshi ngase ngithi voti sherritt uthini ngaleso sihlahla lapho na wathi voti branham leso sinalo lonke uhlobo lwesithelo kuzo ngathi awu sinolamula sino ngibone uhlobo lwamanantshi amathanjerina ithanjelo ngibone amalamula uphaphamuzi namaolintshi ngathi hlobo lwini lwesihlahla lolo na wathi izihlahla zamaolintshi ngathi iolintshi nazo zonke kusa na wathi yebo lowo ufakelwe ufuqelwe lapho ngase ngithi oh ngiyabona yilokho enikubiza ngokuthi ukufakelwa na wathi yebo futhi Brenen wachaza ukuthi bakwenze kanjani ngezikhathi ezithize zonyaka ukuthi balifakela kanjani leli gatsha ngathi manje ngonyaka ozayo angeke abe khona amathenderini angeke abe khona amathanjelo angeke sibe khona izitshelo nhlobo kodwa lutho kodwa amaolintshi wathi oh qhabo Nabo qhabo wathi upapamuzi uyoveza umvini kapapamuzi uyothela umvini kapapamuzi upapamuzi ichanjerine iyoveza ichanjerine ulamula uyoveza ulamula awu ngathi zobuluni lo sihlahla lolona wathi izihlahla sama olintshi washo kodwa uma leso sihlahla sama olintshi sike saze saveza ilinye igatsha ngathi siyovezani na wathi iolintshi ngathi ngiyakubona oh yebo ngani na zonke zisithele sisama olintshi Sonke sizisho ukuthi sikuKristu kodwa uma singena lapho lesivumukelo sehlelo siphila ngakho kunjalo kodwa uma leso sihlahla sike saze saveze elinye igatsha kuyoba ngeke incwadi yezenze lotshemva kwayo kuyoba njengoba lalinjalo igatsha lokuqala elivelayo liyoba ngeligcwaliswe ngomoya ongcwele eliphefumulelwa ngumoya ongcwele umoya ongcwele akuyi kubakhona isivumukholo kuzo kuyoba yizwi Baningi benu uthatha amathebu banomlayezo othi sihlahla somlobokazi izithelo ziphezulu ecosheni ngo sezinkanyiso zakusihlwa ukuvuthwisa manje ngezinkanyiso zokuhlwa kuvuthwisa izithelo ngalezi zikhathi manje sithela ukuthi babefanele bamazi kodwa bamazanga kunjalo nasesikadini sethu abamazi uJesu lapha wayethathisela nasinge manje ngakho singena emlezweni uJesu wayethathisela emuva futhi wayekade enza izibonakaliso ebabonisa ukuthi wayengumesiya bona impela umesiya efanele kwenze yenza isibonakaliso sikamesiya oh yeziningi zazo sizithathe izolo busuku sakukholwa sithola ukuthi owesifazane emthonjeni wayengafundile wayenekamelibi kodwa wathi nje angabona lezo zibonakaliso wathi nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena futhi ngiyazi ukuthi nxa umesiya efika futhi uyokwenza lokho wathi nginguye okhuluma nawe futhi ngenkathi eyongena emzini wasesikari wayeseba tshela gonke ayikwenzile wathi wozani nibone umuntu ongitshele ngikwenzileyo lona akusiye yini umesiya impela nani ibhayibheli lathi akabange sakwenza kodwa bamkholwa nguye ngenxa yobufakazi bowesifazane negamelibi manje nikhuluma ngokuvuka ezinsukwini zikajonase futhi elahla lesi sizukulwane na qaphelani siyathola ke unetaniyeli upetru nabanye abakholwayo sibone ubenjamini oyimpumputhe sibone uzakewo emthini wacasha uJesu wathi asoze angibone phezulu lapha noJesu wama ngqo phansi komuthi wayesebuka phezulu wayesethi Zakewu yehla wayeyizwi nezwi lehlulela umcabango osenkizweni nabafarisi nezifundiswa ezikulu zangalolo suku zalilahla ngoba lalingenakho ukuphucuka nokucwebezela kobufundisi benkolo kulo lalingenalo iso lokubuka elalifanele libe nalo lalingenakho ukucwebezela nezinto umfundisi wezenkolo efanele abe nakho efake umncwambo omkhulukazi ukhololo obhekiswe emuva lengiyile thize nolunye uhlobo lwa amagama ayengakhulunywa ukuba eqenga phezu kwekhanda labantukazana ibhayibheli lathi abantukazana bamuzwa ngokujabula wayekhuluma ulimi lwabantukazana wayephila impilo yomuntu kazana manje ke siyajola ukuthi yekwenzeni lokhu siyajola ukuthi kwenzekani manje abakwazanga ukukholwa futhi bathi lo muntu ukuphelisa bhule ungumoya omubi Ngamanye amazwi uphakathi kokuthi unokufunda umqondo noma kuphakathi kokuthi une yena ungumbhuli wohlobo oluthize futhi noma ubani uyazi ukuthi lokho ngokukadevele futhi ungukuzifanisa nomunye umuntu futhi ngakho siyatholake ukuthi bamlahla manje ke wayemilapha wathi inkosi sikhombise isibonakaliso yini ayiphendulela kubona wathi izizukulwane sibe siphikayo sifuna izibonakaliso manje ephekisizane izizukulwane nesibi leziphingayo wayeprofete wathi futhi bayosemukele isizukulwane sibi leziphingayo futhi uma lezo kungesiso isizukulwane ziphila kuso angazi kungani khumbulani sonke isiprofeto sinengcazelo embaxambili Chulani kubatheu lapho izathu sethathu lapho kwathi ndodana yami ngiyibize iphume ekipita hamba ngenkomba ubuyele muva uze uthole ukuthi wayekhuluma ngoJakobe indodana yakhe kodwa futhi indodana yakhe enkulu kunayo uJesu wambiza aphume ekipita manje sithola ukuthi phakathi lapho isizukulwane sibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso futhi bazo sithola ukuba isizukulwane sibi nesiphingayo siyobona isibonakaliso sokuvuka njengoba uJona wayesesiswini somkhomi izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo intatane yomuntu ifanele ibe senhliziyweni yomhlaba iyobe isivuka-ke sekuba iminyaka izinkulungwane ezimbili futhi sinesinye isizukulwane esibi nesiphingayo futhi bembukele isibonakaliso sikakristu evukileyo phila phakathi kwethu emva kweminyaka engamakhulu eyishumi nezishiyagalolunye uyena izolo nomuhle laphakade uJona siyamazi siyazi wayengumprofethi abaningi babo babhekisela kuye njengolunye uhlobo olubalekela kwenye indawo wayengesilo i-right izinyathelo zabalungileyo ziqiniswa yinkosi ngangifunda incwadi kumbe kudala wayetsharashishi noma waqala kuya kuyo esikhundleni saseNineve kodwa konke lokho kwakusecebweni likankulunkulu izinyathelo zabalungileyo ngoba ngesinye isikhathi ububi buyakwehlela noma into ethize kunjalo kojobe wayenge ujobe wayeyindoda edlula wonke ezweni ngezinsuku zakhe indoda edlula wonke unkulunkulu ayengayithola yepa nokho bukani ukuthi kwenzekani kuye wayengamlayi wayemvivinya wayefakazisa kusathane ukuthi wayenomuntu owayengamkholwa ebusweni bobunzima ngakujona wayeyinto efanayo futhi izimjole sendleleni yakhe ebheke ezansi eNineve wayesethatha umkhumbi oyetsharashishi wayeseke nolwandle lwavuka futhi wayelele wabatshela ngubhani izandla zami nezinyawo beze ningiphosela ngaphandle ngokuba ngiyimbangela yakho futhi ngenkathi bemphosela ngaphandle umkhomo omkhulu wawubhukuda ngakhona emanzini uzingela futhi wagwinye lo mprofethi ngiyakumbula kungekudala eLouisville eKentucky lapho ngangivame ukuhlala khona ngaphesheya komfula e-Indiana babenomkhomo laphaya enqoleni yakwaloliwe engenamasayithi umunye uriko mncane wayenobunye obuhlakani obukhulu unoma wayazi ukuthi kulawulwa kanjani wathi manje nizwile inganekwane endala yomkhomo ugwinya uJona wathola ibaseball walibuyisela emminzweni womkhomo wayesethi bukani lapha wathi ibaseball ingeke edlule ngisho kuwo wathi inganekwane endala kaJona egwinya ngumkhomo wathi inganekwane nje lokho kwakulukhuni kakhulu kimi ukuba ngikumele ngathi umzuzu nje mnzane wakuchaza esho uya kune kwenzeka kanjani ukuba umuntu angene kulowo mphimbo ngathi uyehluleka ukufunda umbhalo mnumzane futhi leyo akusiye inganekwane iqiniso wangibuka wayesethi ungubani wena ngathi ngingumfundisi ohloniphekile uBrenham wangaphesheya nje komfula wathi ho ngiyabona umshumeli okhona lokho ngathi ngayo yonke inhliziyo yami ngayo yonke inhliziyo yami wayesethi awu yazi wathi buka lapho mnumzane kungasikho ukuphikisa futhi ngiyakwazisa kuma kwakho kanjalo njalo kodwa wathi ngokwesayense wathi ubungeke usifake isandla somuntu kalukhuni empinjeni wawo ngathi mnumzane ufundi kahle umbhalo ibhayibheli lathi lena kwakuyinhlanzi emisela isipesheli kunjalo unkulunkulu wathi wambisela inhlanzi iyinhlanzi eyispesheli ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso yena ngeyispesheli wavula ikhala lakhe phansi phezulu efake izibuko zakhe kabili noma kathathu wayeseqhubeka nesifundo sakhe asifundisayo ispec futhi wonke umuntu wahleka kwakuyinhlanzi eyispesheli uNkulunkulu wamisela inhlanzi ukuba igwinye uJona he ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami manje sathola ukuthi ikokwayo yamgwinya noma yini inhlanzi emva kokudla kwayo yehlela phansi ekugcineni phakele izinhlanzi zakhe ezincane zisagolide bese ubhekisisa ukuthi kwenzekeni zehlela ngophansi ekugcineni kwesiqukathi esincane ozifake kuso bese iphumuze izihlambi zazo ezincane phansi ekugcineni isisu sazo esincane sisuthi futhi ngakho ziphansi lapho ziphumule ngakho ngenkathi le nhlanzi enkulu igwinya uJona ifanele ukuthi yehlela phansi ekugcineni ukuba iphumule iphume emagagazini futhi iphume esiphephweni yayiqalaza emvuselelweni ukubona ukuthi yini eyayingayithola nemvuselelo olwandle neyazi ijikiza phansi phezulu imimoya evukuzayo ngakho yathola lo mshumeli yase imgwinya yase yehlela phansi ekugcineni manje lapha uJona phansi lapho esiswini salomkhomo nezandla zakhe nezinyawo kuboshiwe elele ebuhlanzweni bomkhomo manje kubaningi ngizwa abantu bethi ngikhulekelwe izolo ebusuku futhi izandla zami ngcono sizaloku sikubazekile ngizaloku ngiphetwe yisisu amehlo ami angikaboni kahle oh hey bese ke umpongolozela uJona na hey uma noma ubani ubenesifo esibonakalisa izimpawu wayefanele abe nalo uma abuka ngapha kwakuyisisu somkhomo ngapho kwakuyisisu somkhomo noma api lapha ebuka khona kwakuyisisu somkhomo izenzo zakhe sasiboshelwe emva kwakhe wayese sisiswini somkhomo phansi kugcineni kolwandle mhlawumbe kujule ngamafatome angamashumi amane phansi kugcineni kolwandle manje nikhuluma ngezimpawu bese ke nimbiza ngohlubukile kodwa niyazi ukuthi wathini uyize kwamanga angeke ngikubuke ngisho kodwa kanye ngiyophinde ngibheke ethebelini lakho elingcwele nkosi manje uJona wazi ukuthi ngenkathi uSolomoni enikele ithebeli wakhuleka wayesethi inkosi uma abantu bakho beba senkathazweni nomaphi bese bebheka le ndawo engcwele khona-ke yizwa usezulwini futhi wayenalelo thembi likhulu kangaka emkhulekweni womuntu ohlubukile owenza umkhuleko kangakanani-ke akukho namunye wethu okuleso simo kulobu busuku akukho namunye wethu onalolo hlobo lwezimpawu bese kuthi-ke sibheke izimpawu zethu na ngani ngani uma wakwazi ukubana lelo thembe likhulu kangako emkhulekweni womuntu owayehlubukile futhi sicelwe ukuba sibheke ezulwini lapho uJesu ehlezi khona ngakwazi kunene zomkhulu kweliphezulu ethempelini elingenziwanga ngezandla ulindeleke phakathi lapho ukuba ncusele phezu kokuvuma kwenu sifanele singazinaki kangakananiki izimpawu zethu futhi kange futhi ngizobheka ezithembisweni sakho ezingcwele nkosi ohe uma bona uNkulunkulu enkundleni manje zithola ukuthi uJona bathi lo mkomo wamthwala phakathi lapha izinsuku ezintathu nobusuku wamthatha yonke indlela umbuyisele emuva ezansi ezungeza wathi ungathe indlela ubuyele emuva wawela futhi manje abantu baseNineve babe base bephenduke bafana njengoba benjalo ezweni lonke manje izwe labo elikhulu lezohwebo umsebenzi wabo wezohwebo wakungukudoba futhi wonke wesiluzo wayedoba oba futhi babekhonze izithixo nomkhomo wawungunkulunkulu wolwandle futhi kwelibusuku cishike leshumi nanye ngqo ngenkathi bonke babephandle lapho bedoba nako kungena unkulunkulu wabo wolwandle wayesekhipha ulimi lwakhe nomprofethi waphumele esikhwelweni akumangalisi baphenduka he yabo kwakuyesibonakaliso lezo kwakuyisibonakaliso laliyini iphimbo na laliyini iphimbo yabona bafana ukuthi yini engingayenza na kabo phendukani noma phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane unkulunkulu uyeyiphubisa indawo izibonakaliso nephimbo iphimbo elalandela izibonakaliso phendukani wathi nalabo bantu ababengasazi isandla sokunene kwezokuncele baphenduke kushumayeleni kukajona futhi kukhona lapho omkhulu kunojona yabo wayesethi-ke inkosikazi yaseningizimu yakusukuma esayo isigenere nalesi sizukulwane futhi isilahle ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuza kuzwa ukuhlakanipha kukasolomoni futhi kukhona lapho omkhulu kunosolomoni manje ngenkathi sikibala ngisho lokhu uma unkulunkulu ethumela isipho emhlabeni isipho esiyisibonakaliso nabantu basikholwe lokho ngokunye kweminyaka enenkazimulo kuneyo yonke abantu abake bayiphila kodwa uma ethumela izibonakaliso futhi sekunatshwe lezo zinzukulwane zingena enxushinxushwini besihlala njalo sinjalo ukuba-ke abantu basemelika kulobu busuku bebengebukela isibonakaliso sikankulunkulu ngaloli izinsuku zokugcina na ngani sikhuluma ngokuya eFort Knox nokuthuthela uhulumeni ezansi lapho nokumba phansi emhlabathini ngani lawo mabhomu aserashiya lihamba mhlawumbe ikhulu amayadi angamakhulu amabili phansi emhlabathini futhi awuqhumisa amamayela ikhulu namashumi amahlanu ngani ukuxukuzeka kobuchopho bekungaye kuyothi ngqu obindizeni lwentabamlilo aniphephe ndawo kulo mhlaba indawo eyiyodwa kuphela ephephile leyo isezingalweni zikajesu kristu uyinqaba yethu kodwa kuba-ke thina kulobu busuku njengabasemelika futhi zonke sethembele esiphiweni unkulunkulu asipha sona umoya ongcwele ngezinsuku zokugcina na ngani zonke izizwe beziyo sesaba njengoba zenza ngezinsuku zikasolomoni unkulunkulu wabo usolomoni isipho futhi lonke ibandla lonke jikelele wonke umuntu wasikholwa leso kwakuyisikhali seminyaka eyinkulunkwane kumajuda leso kwakuyisikhali seminyaka eyinkulunkwane setestamente elidala ngezinsuku zikasolomoni isibikezelo sesikhathi seminyaka eyinkulunkwane esizayo unyaka wegolide wamajuda Kumbelana kukomuhunde wakala imbi nao Babe we saba Ngoba babazo kujungulungulu wawo Wayengo wange mpela Ngoba ayena yebukoneni bawo Na bandu boke waiti ziyo nye Na seku vumelaneni kunye Ngani uti umolu waya ndao zonke Ndao zonke Futi uzwa O yinde ngulu kangaka po Ngulungulu mkulu ka Israel anayo Ngulungulu pilayo Loti umolu wake Luaze Wayo shaye zanzi le esheba Ilinga nise mipini, bezo wone kutikute kanga kanani. Wakune ntofugaze ngane zanzi lapo, ya bano kulambelo nkulungule kizwe niayo. Jalo, ya hizo mundi wa mungye, wabahamba, ngohiti, lo makameli, waefiga, ya iti, suge wabase palasine na, yebo, ungi kokele, ngaleyo, mfuselele nkule, bana ya ikubega enta lapo. Kutuongu mundi, waeti, oh, ya magaliza. Waibwana na, yebo, injani na, wole nkulungule mkule, bamkonza ya wetile, futu pila, kwenye zinzegu zake, futi, Bayenze inkosi ngani yakwazi kubona kufihlakele yazi yona impela imicabango osenhlizweni yakho futhi niyazi bayasho ukuthi uNkulunkulu yizwi nezwi linguNkulunkulu nezwi lahlulele imicabango osenhliziyweni yabo nalokho kuhlakanipha komuntu kwedlula noma yini oke wezwa ngayo yakwazi kubona kufihlakele futhi yazi ngisho nemicabango cabanga ngayo wo yimvuselele emangalisayo abanayo enhla lapho futhi niyazi ukukhona kuvela ngo Guzwa, uguzwa, izu likaNkulunkulu, zithembiso zikaNkulunkulu. Ndofukaze ncane, yathola kulamba, futhi yayifuna kuya kule vuselelo. Manje, yende nqwaba yonke yayizonqomana nayo. Manje yinde uqala, yayingumheteni, yayiyoya kumpristi wayo, ukubuza ukuthi ngabe yayingahamba yini, yayiyindlovukazi, yayisekubeni nezithunzi, kodwa umileyo. Manje, ungabazeki, kodwa ukuthi yenyukela kumpristi omkhulu, yayisithi, hata omkhulu ocabileyo, Yakonda ukuthi kunemvuselelo enhla kwaIsrayeli futhi banesikhathi esikhulu enhla lapho futhi uNkulunkulu wabo uyaphila futhi wenza izibonakaliso nezimanga ezinkulu ngakokuthi azikaze zibone noma yini njengayo noma sezwa noma yini njengayo wonke ohamba ngoyinto lomakameli ngiyabuza futhi bathi kuyamangalisa ngingake ngithethelwe yini ehlelweni lami ukuba ngiyovakasha na sengathi ngiyabona siyabizani kunomhlangano ngakokungcono sidlanise nawo Yabo niyazi umuntu yafa kodwa hayo imimoya yabo manje siyathola ukuthi yabo ungcono ukukhelanisa nawo asibambisani kulowo awu manje buka fanele ucabileyo ngiyaqonda manje buka lapho uma ikhona into eqhubekayo ibiyoqhubeka phakathi kwethu ibandla lethu belizoba nayo oh hey futhi ya nanti lapha thina besiyoba nayo khona lapha sengiyayiza leyo ndovukaze ncane isho isukuma ngiyasithanda isibindi sayo yasukuma yase ithi Ngizibonile lezi zithixo zimi lapha eminyaka ngikuzwile umi evakwe ephulpiti futhi ushumayela ngomunye uNkulunkulu ekhona omunye uNkulunkulu ekhona ukukhokhezela wami weza into befanayo futhi kungabikho umnyakazi wasikhathi bangitshela ukuthi banguNkulunkulu ophilayo ophila phakathi kwabo into engeyango qobo ngifuna ukuyibona manje buka uma uhamba uyazi ukuthi uzokwenzani uzihlanganisa nesigejane zabantu uyazi uyazi banako konke lokhu ukuvula ulwandle lobomvu Nalo lonke lalohlobo lwezinto ungcono ungenyukeli lapho ngoba uma wenyuka awu ngiyahamba noma kanjani sizolesula ngqo igama lakhe encwadini awu lesulele encwadini Uma umuntu elabela futhi amela uNkulunkulu akukho incwadi ezweni engababamba ngoba bafuna incwadi lezuleli kamalami uma nifuna kulesula ngiyahamba noma kanjani ngiyezwa ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo nokuqiniso ngizothola ngakho ngakho ungavela nje ulesule igama lami kuyo Manje yayine nqaba yokuba inqomane nayo manje kubulala yazimisela yathatha yonke imibhalo egoqwayo ukuba ifunde ukuthi uJehova wayeyini manje nango wesifazane ukhaliphile ungahambi ngokucabangela komunye umuntu hamba nje ngalokho iphephele lithi uyiko thatha lokho athi uyiko uthole ukuthi uyini uma iphila noma cha hayi lokho esinye sifundise sikhule sisho ngakho kodwa lokho akusho qobo lwakhe ngaye uqobo kwethembisa ngiqala ukufunda manje yayinomkhondo omuhle ngempela yathi ngizopakisha inqwaba yezipho futhi ngizokuthatha futhi uma kuyiqiniso ngizokwesekela uma kungesile iqiniso ngingayibuyisa imali yami yayingafundisa abantu bepentekostali into ethize besekela izinhlelo zomsakazo ezihleka yonke into enikholelwa kuyo kepha nokho niyayesekela Maguti, maguti kwenu. Awu, nizathula dubu lokho. Nazo kwenele ngalokho empeleni. Lowo ngumsebenzi wabashumeli benu, qaphelani, kodwa lelo yihlazo. Yathi, uma kungesikho kangempela, ngiyobuya nezipho zami. Ngakho, yazipakisha phezu kwekameli, kumbulani. Ungani ukuthi yini yanqomana nayo? Yayinebanga elide, niyazi ukuthi kuthatha kanjani na? Yayidingeka ihambe ngekameli. Yazi ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani na? Kuthathe izinsuku ezingamashumi ezisishiyagalolunye, izinyanga ezintathu, isemhlanu wekameli, hayi kwikhadi lakhe efakwe isishayisamoya, qabo qabo, izinsuku ezintathu nomhlanu wekameli. Uma ngalizi ukuthi asikathi iyosuma kwahlulelweni nazo lezi zinzukulwane zilahle, kunabantu eBirmingham abebengeke bahambe bawele umgwaqo ukuba babone into efanayo, amabhasi, izimoto ezihamba emgwaqeni, izindiza nayo. Yonke ngeyinto ngosuku lwethu. Uma ngalezi ngenkathi besukuma, bayosilahle lezi zizukulwane, yebo mnumzane. Ngokuba lapho kukhona umkhulu kunoSolomoni, umoya ongcwele uqobolwawo. Qaphelani, siyathola-ke kunomunye umcabango. Bukani, futhi manje abantwana baka-Ishmayeli wayezokwadule, futhi babengabagibeli beviyo lezitimela zasolwandle, he, nabaphangi. Ngani, yayinayo yonke leyo mali lapho, ini ibutho layo elincane labathenwa. Abaqabi eyayinabo nezicebukazi ezimbalwa babengavele nje babanqume babagenxe babalahle phansi ngqo bese bethatha lelo gugu bese beqhubeka njengalutho. Kodwa niyazi kunokuthile ngakho, uma inhliziyo yakho iqala kulamba ukuba ithole ubuqiniso bukaNkulunkulu, akukho ngozi endleleni, awuboni ngozi, awuboni kwahluleka. Wena uthi hawu ngingasinda na, akukho buza engqondweni yakho. Kukholwa kwangoqobo kuzigxilela khona kwehange, akukho kuzokugudluza, hlala khona lapho. Ayizange icabange ngengozi ehleli ngaphambili, yenye into eyayinayo impokophele yodwa, yodwa eyayinayo, into yodwa eyayifuna ukuyizuza ngempumelelo, nezinjongo zayo yayilungile, ngakho yaya ukuyofinyelela kuyo, ngokuba inhliziyo yayo yayilamba futhi yoma. Babusisiwe abalamba bomele kulunga, ukuba bayakusuthiswa kunjalo. Ibhekiseni manje lapho iqala ukuphuma enqamule ugwadule, mhlambe ihamba ebusuku iphumule emini phansi kwesiqindi sasogwadule esinomthombo, ifunda leyo mibhalo, ekugcineni yafika empembeni kaSolomoni ngenkathi kwenza ngaphandle egcekeni, yethula amakemeli ayo yase imisa ithendelayo. Manje ayifikanga njengabanye abantu, abanye abantu namhlanje ayisuye nakho kulandisa kwakho kuka 1964 yezo ukuthi benza bathi inkosi yenza lokhu izokwehla nezwi lokuqala elishiwo ngokuphikisana nalokho engikukholwayo, ngizohamba ngiphume ngqo ngomgwaqo. Niyabo, niyabo, kodwa hayi yona yaletha izwi yasehlala phansi, yayizohlala lapho yize ikholisake ngempela, yayingenza ukuhlola imibono kungeyayo, yayizohlola izwi. Ngakho yangena sengathi ngiyabona usuku lokuqala ihlala phansi emuva le ngemuva, namacilongo ayakhala, izinsimbi zakhala zathi nqe, nabo bonke abaculi baya kocula, umphongolo wesivumelwano wawulapha endaweni, nomelusi uSolomoni waphuma wahlala phansi. Yathi, manje ngizobona ukuthi ngabe uNkulunkulu kuyo indoda noma cha. Ngakho yabhekisisa futhi lonke udaba luqala ukunyakaza. Oh, into ebangalisa kanje pho, ayikho into eyafihlwa. Ngakho yathola ikadi layo lomkhuleko, neyazi futhi yalinda. Ngakho njengoba kunjalo futhi yona lapho yenyukela emqeni ekugcineni usuku nosuku yalinda, yakhula kakhulu ngokuba nesasasa ngayo sonke isikhathi lapho ivuselele liqhubeka. He, inhliziyo yayo yayilamba ngemva kwesikhashane yafika phambi kukaSolomoni. IBhayibheli lathi kwakungekho lutho kodwa lokho uSolomoni akwembula kuyo ukubona okufihlakele. Futhi nangu uJesu wayimile uNkulunkulu kaSolomoni lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni. Yabo base bethi sikhombise sibonakalise Nkosi. Lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni, nenkosikazi yaseNingizimu yavela emikhawulweni yomhlaba ukuze akuzwe ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani, lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni. Kuyizibe nezinkulungwane ezimbili, ya, iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nesishiyagalombili kusukela ngalezo zikhathi yomlando weBhayibheli. Futhi kulobu busuku lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni neze lithenjisiwe nalolu suku, futhi sisalokhu zihamba zidangala ngqo. umangalisi yoma ngosuku kwathulela futhi ilahle iBirmingham United States wonke amanye ngobufakazi bayo ngokuba inhliziyo yayo yayilambela ukubona uNkulunkulu futhi yahlala kwaze kwaphela yathilike emva kokuba izibone into yangempela yenzeka na ngiyazi ukuthi yathini yona emva kokuba uSolomoni esembulile kuyo okwakusenhliziyweni yayo ngani yathi konke lokho engake ngakuzwa futhi ngisho nokungaphezwa lokho ngani kwakwenziwe kuyo ngaleyo nkathi yayikubonile omunye umuntu ayekushilo kugakho kodwa kwase kuyithuba layo ngaleyo nkathi layo imfihlo yayo yasembuliwe kuyo futhi yathi kukhulu kakhulu futhi yathi babuzisiwe ngisho nomuntu onawe ubona lokhu ngaso sonke isikhathi umuntu oma lapha futhi abone lezi zinto ngaso sonke isikhathi babuzisiwe futhi yayibona indlela enyukela ngayo endlini yenkosi iba yikholwa futhi yethenjiswa kusukumeka izinsuku zokugcina futhi izilade lezi zizukulwane njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaSolomoni nanjengasezinsukwini zikaJona kanjalo njalo izosukuma ngalolu suku futhi ilahle ekuvukeni abantu ophile kulolu suku ngokuba lapha kukhona mkhulu kunoSolomoni umoya ongcwele uqobo lwawo ulapha umdala wamazulu nomhlaba ulapha ezikhomba yena uqobo nabantu nohlobo lufanayo lwesipho impela njengoba kwakunjalo kuKristu yena kwenza njengoba kwakunjalo kuSolomoni yena kwenza njengoba kwakunjalo kubaprofeti naye kwenza njengoba kuprofetelwe izinsuku zokugcina kade singenakho amakhulu ngamakhulu eminyaka futhi njengoba kwakunjalo ngaphambi nje kokufika kwakhe kokuqala babengena kubona kuvihlakela amakhulu eminyaka futhi nakho kufika enkundleni futhi omunye wethula uMesiya futhi wethembisa into elandelayo eza ihambisana ngqo ngezinsuku zokugcina njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi lakho sikhona ngezinsuku zokugcina izibonakaliso athembisa ukuthi ziyokwenzeka isimo sezwe indlela nje ezifanele zibe yiyo ungabi nezimilo kwezwe naye yonke into esinayo nje isendaweni yayo nomoya ongcwele usendaweni uyawo ngqo wenza impela wo kuyinto emangalisayo ukwazi ukuthi sikhonze uNkulunkulu wangempela ngizwa ukuthi angisho into ethize manje ngike ngayisho ngaphambili kodwa ngicabanga ukuthi ngizizwa ngiholeleka ukuba ngiyisho futhi njengoba wonke umuntu azi ngiyazingela hayi kakhulu kangako kwezinyamazane ngithanda ukuba sebahlathini umama wami wayezalwa ngokuxubile uhafu ngiyakwazi lokho umama wami wayeyindiya elichiroku uhafu nina wayehola empesheni niyabo eTennessee ngakho manje siyajola ukuthi lokho ngiyathanda hale kuzingela nokuphenduka kwami kuzange kukuthathe ngoba ngiBhayibheli lami lokuqala kwakungamahlathi ngakibona imbali ukuthi yayifa kanjani imbewu encane ilale emhlabathini futhi yabola yonke into yayingasekho kodwa ngonyaka olandelayo kwakungekho lutho owawungaluthola wawungathatha lolo thuli olungagcwala isandla oluyisendlini yokusebenzela isayensi akukho sokomisi ezweni owayengathola leyo mbewane yokuphila phakathi lapho kodwa yayiphinde iphile uma kuphuma ilanga yayiphinde iphile nalokho kwangazisa ukuthi kwakukhona ukuphila ufa kumbelwa kuvuka ngibonelanga liphume ekuseni lizelwe lingane encane ngibele sishiya kanobili ngqo ngiqala ukuya esikoleni ngithi alibe lapha kweleshumi ngqo seliphumileke ecollege bese kuthi ke ngesikhathi sasemini lisekuqineni kwalo ngelesibili ngqo selineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu budala bese kuthi ke lapha cishe ngelesine ngqo seliba namashumi ayizishiya kanobili amashumi ayizishiya kanobili nanhlanu selihambile ifezile inhloso kaNkulunkulu kodwa yini umali ifeze inhloso kaNkulunkulu lokho ngokuphela kwalona qhabo iphindile iphume ngokusokulandelayo ukuba lifakaze ukuthi ukhona ukuzalwa ukuphila ukufa ukuvuka kodwa into yokuqala imbewu etshalwe emhlabathini uma ingaqhumanga yizo kumila izofanele ifeze inhloso kaNkulunkulu ukuze imile futhi sinjalo nathi simbe oqhumayo emhlabathini futhi sifanele sifeze inhloso kaNkulunkulu kungenjalo asisoze mila kuloko kuvuka kokuqala similele ukwahlulelwa ngolokugcina. Njengo mhlambo olupaseliwe nje umila lube lute ngokwenele ukuba luthathe ukwahlulelwa kwalo kwelanga bese lufa bese lubuyela emuva futhi ilokho kuphela kwalo kunjalo impela kodwa imbewu yangempela ishiya iphinde iphile iziveze yona bukana manje sihlahle sihlahleni ngaphambi kokuba kwehle noma yisiphi sitshwatshwa kumbe noma yini enye leso sihlahla imvelo ethize ndawo ndawo Bambe, lela kuzo, ithi, gijima wehlele phansi kugcineni kwesihlahla ngokukhulu kushesha, yehlele emhlabathini, ngoba kunesitshwatha esizayo, futhi uma engakwenzi, ayosibulala isihlahla. Bese ecatsha phansi lapho kuze kwedlule lonke iqaqaba lamakhaza, bese ebuya enyuka ngqo futhi, kuhlakanipha okuthize, kuyakwenza, niyazi ukuthi ngokuba nokuhlakanipha kuni lokho na? Ngicazeleni lokho ukuthi kuhlakanipha benze leso sihlahla sishone phansi sizicashele bese sibuye sikhuphuka futhi ngizelitshele ubuhlakani obungitshele ukuthi ningobani futhi nivelaphi ukuthi nenzeni nokuthi niyaphi naleyo yinto efanayo ngoba ngunkulunkulu ofanayo impela ngempela ngunkulunkulu owenza lezo zinto manje kubulani bangani ngolunye usuku ngangizingela lapho engangivame ukuyozingela khona phezulu emahlathini yasenyakatho futhi ngangizingela nomngani futhi ngakithanda ukuzingela naye wayethi akabe yingxenye yendiya naye futhi ukhona ubad call futhi uyintodekade indoda engahle kuba ihlezi khona lapha manje ngakho konke ngikwaziyo wehlele ningizimi lapha ngaso sonke isikhathi futhi wayengumzingeli omkhulu uthi ngeke neze ukuba ukhathazeke ngaye akazukulahleka sizingela ndawonye futhi sasazana kodwa wayeyindoda enenhliziyo enonye okwedlula wonke engake ngahlangana nawe empilweni yami wayedubula amazinyane ezinyamazane ukuba nje angenze ngiphatheke kabi ngoba ngangingathandi ukukubona ubulala abafu abancane kulungile ukubulala izinyane lenyamazane manje uma uhulumeni esho njalo ngangingumqaphi wezinyamazane iminyaka futhi namanje ngisengumongi ngiyakholelwa ezilwaneni futhi ngiyakholelwa ekongiweni nje maba nje uma uzithethela zilokhu ziqhubeka ziyozibeka lapho kuba zidliwe uma ungazidli ezinye zazo ziphele kona ke ziyothatha isifo bese zibuthuka noma zibulawa idlala kodwa nje lokho okushiwo ngumthetho bayazi ukuthi kuphathwa kanjani lokho mabakunakekele kodwa uphethe waye wabulala nje ukuba kungabi nasithunzi ukungibona nje ngiphatheke kabi ngakho evame ukuthi wathi phili ngumshumayelo kahle noma umzingelo kahle kodwa ikathazo yakho ingukuthi ngumshumayeli kakhulu unenhliziyo yenkukhu kakhulu ngase ngithi bet unonya nje yilokho kuphela futhi sasiqhubeka ngolunye usuku ngenyuka kwakungukuthi ngathi ngeke ngisebenze late futhi ngakuya ngokuba late ngenkathi yonyaka nenyamazane idiye nomsila omhlophe angazi noma ninazo yini laba noma cha ohe nikhuluma ngohoudin eyingcweti ephunyukayo zingcono kunaye ngakho kwakulethi ngenkathi yonyaka zazidutshulwe izikhathi zimbalwa sasiziqala ngokunye ukusa wishe ama-inch ayisithupha egwa saqala kwenyuka ngaphesheya kwe-presidential range sase sithathe okunye njalo sithathe shokoleti oshisayo nesemishi futhi cishe ngesikhathi sesemini uma singayitholanga inyamazane idiye kona-ke sasehlukana ezintabeni bese sibuya singene ngesinye isikhathi ngelesishiyagalolunye noma leshumi nqonga lobo busuku uma sithole inyamazane idiye siyephanyeke sasazi ukuthi sasikuphi futhi sasibuya bese siyayithatha ngakho ngalokho kusasenyuka futhi ngakho ngaphambi kokuba ngihambe wathi hey Billy nginento ethize yakho kulo nyaka futhi ngathi yini wafaka isandla phansi ephaketheni lakhe wasedonsa ikhipha impempe encane into ethi ayibe kusayizwa lokhu wayeseyikhalisa futhi yayikhala njengezinyane lenyamazane libiza unina niyazi inyamazane encane eyidiye elingane memeza unina ngathi bet ubungeke waba yilolonya ubungaba yilo na wathi oh nina bashumayeli abanezinhliziyo zezinkukhu nonke niyafana ngakho sasesiqala kwenyuka iguma futhi lapha cishe cishe kweleshumi nani ngo kwakukhona isikhala esicishe sibe ngusayizi waleli kamelo mhlawumbe sithe ukuba banzana kancane futhi sasingabonanga ngisho nomzila kwakunenyezi futhi zazidle ebusuku futhi nje zaze futhi kulukhulu ukuzithola zazivele zihlale zicashile nje zilale phansi futhi ngakho phansi kwebrush nasemuva emthini wamaplango ojulile futhi zaziqhwanda phansi futhi zidle izithonjana eziyivukusi futhi zikukhohlwe ngakho manje ke sasifika kulesi sikhala esincane lapho futhi uhlala phansi ngacabanga ukuthi waye unqenqema lweqa lapho umlalela futhi ngacabanga ukuthi waye ephaketheni lakhe kanje ukukhipha iflask encane bese phuza ushokoledi wakhe futhi sasidla idina lethu bese ke sehlukana bese sibuyele emuva sinqamule undi yena uya ngapha nami ngiyele kodwa ngikathi yenza ngaqala kwelulesandla ngase ngithatha isemishi lami ngoba ngangethi kulamba kancane ngase ngibeka isipampu sami phansi sencika esihlahleni ngase ngibuyela isakeni lami ngase ngimbuka wangibuka phezulu futhi wena mehla ngathi awebani empeleni niyazi njengabesifazane bependa amehlo abo namhlanje niyazi lokho kubukeka okuxakile okubukeka njengokubuka kwenja kubo futhi manje-ke bepende konke kanjalo awu yileyo ndlela amehlo akhe ayibukeka ngayo hlobo lokufana nebandla ethe ukutsheka wangibuka phezulu ngaze ngicabanga unani emqondeni wakhe na wafake isandla sakhe phansi wayesekhipha le mpempe encane ngase ngicabanga ngathi bet awunamahloni ngawe na eseyikhalisa futhi ngenkathi ekwenza cishe amayadi angamashumi amathathu nje noma kalukhuni kuze kube manje inyamazane enkulu yesikazi yasukuma manje inyamazane yesikazi iyidiye elingumama leyo kwakuyingane yayo imemeza wayikhalisa impempe yaxuma manje yayingeke kwenza lokho nhlobo yayazi ukuthi sasilapho kodwa ingane yayo yayisekathazweni futhi wangibuka lawo mehlo ebanda futhi ngambona ihlise isivikelo esibhangini 306 wayengumnembe o wayeyilo kahle wayeseyikhalisa impempe futhi ngaleyo nyamazane engumama omdala we-da yahamba yaqonda ngqo yaphumela kuleso sikhala manje mfowethu lokho akwejwayelekile zazingekwenze lokho into yokuqala yayingeke isukume ukuba yayikwenzile yayiyohamba ngenye indlela futhi nansi yayilapha yahamba yaphumela ngqo esikhaleni futhi yayazi ukuthi sasilapho futhi nje sivikelo sikanqapha kuleso sibhamu yaphenduka yabuka ngqo kumzingeni esikudleni sokubaleka yavele yamalapho amadebe ayo amakhulu amehlo ayo wavule wonke imise izindlebe zayo futhi yayiqalaza kwakuyini na yayikumama leyo kwakuyingane yayo ingane yayo yayisenkathazweni undle elincane umfo omncane wayekhala njengezinyane elincane lenyamazane yayinto esuyo mzenzisi yayingazifanisi nento ethize yayiyiyo ngokoqobo yazalwe ngumama yilokho yayikho umama futhi wasekhisa ngelevelo sesibhamu ngacabanga ungakwenza kanjani bethi na ungakwenza kanjani na mina ngikwazanga ukukubuka kafulethela kacabanga osi nkulunkulu indoda ingaba kanjani yileyo nhliziyo enonya ukuba iqhumise leyo nhliziyo ethembekile yalowo mama egcinga ingane yakhe futhi yayinxenxe phandle lapho ayikhohlise futhi ayikhiphele lapho kwasekuthi-ke ngangazi ukuthi wayengumnembi mnembi ngempela wayeyoqhumisa leyo nhliziyo engcwele yayo kuyothi ngqu kolunye uhlangothi lwayo futhi yona umama yayizoza ngempela ngoba leyo kwakuyingane yayo futhi khuluma ngezibonakaliso lezo kwakungesinye saso sokwethembeka ngoba yinto ethize yayingaphakathi yayingumama ngaze ngifulethela ngathi nkosi nkulunkulu isidala esingumuntu singaba kanjani lolonya ukwenze into enjengaleyo na ngase ngilinda ngalinda nesibhamo sizange sidubule ngacabanga noma yimuphi umzuzu izonke isibhamo sidubule futhi kwakuyi wayene yinhlamvu ewuhlwayo olukuyikhulu namashumi yezishiyagalombili esakhowe futhi aqhumise inhliziyo yayo yethi ngqu ngalo kuyo ngase ngicabanga sidubulanga kani na futhi ngangimi ngapha amehlo ami ngiwavalile futhi ngenkathi ngiphendule ekhanda lami ukuba ngibuke umpoko wesibhami wawuhamba kanje futhi ngasibuka imizuzu yembalwa yena eyaluzisa umpopo wesibhamu waphenduka wayesebuka nalowo mehle ebanda ayethathe ubunye kubuke zinyembezi zazethe ezihlathini zakhe waphosa isibhamu phansi wathi bhili sengenele yikho ngiholele kulowo jesu okhuluma ngaye wawuyini na khona lapho kulolo nqenqema lweqhwa ngahola leyo ndoda enenhliziyo enonya eyidikole ebandleni manje kwakuyini na yabona into eyiyo ngempela into yangokoqobo into eyayingesiyo isayenze ethize yezenkolo noma yenye into ethize yomlando yabona uNkulunkulu ebuqinisweni yilokho kwayilethayo Oh, bangaki phakathi lapha bangathanda ukuba uhlobo kakhulu lomKristu njengoba leyo nyamazana idiye yayingumama na impela nesihlakala sangempela ebusweni bokufa ngiqonde ukusho njalo asikhothamise amakhanda ethu Baba wasezulwini hora selileyithi nabantu banakile bakahle futhi balalele nale ndatshana manje Nkosi ye ngisalukhumbule lolo suku lukaNovemba ubandayo ngimi phezulu lapho nemimoya ithi kufunguze ngqamule entabeni ngiyazibone lezo zinyembezi ezicwebezelayo zehle kulezo zihlathi ezinentshebe inkathi engibamba ngomlenze wayesekhala wayesethi bhili ukhulumile kimi ngothizo oluthando futhi ngingibone ubuqiniso obuthize lapha kunento ethize kuleyo nyamazana idiye yayiqubela phandle lapho Nkosi futhi ngobumama bangempela phakathi lapho kwakuyisibonakaliso sangempela ukuthi kwakukhona uthando lwangoqobo nobumama Oh Nkulunkulu vumela izwi lakho likhulume kulobo busuku wangoqobo wangoqobo umoya ongcwele hayi into engamadlingozi nomdlandla okungukuthi iyiwo futhi kodwa into eyiyo ngempela ngezi ibonakalisiwe Izwi elibukhali kunenkebe sikanhlangothi zombili nelehlulela imicabango osenhliziyweni wena wakhomba bonke abaprofethi bakho inkathi wawusemhlabeni wababiza ngonkulunkulu wathi nabiza labo izwi likankulunkulu eleza kubo ngonkulunkulu pho ningangilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kankulunkulu na Oh Nkosi izwe liyabazi yabalo beliphuphuthekile yonke iminyaka futhi ngiyakhuleka kulobu busuku babo ukuthi uzovula amehlo abantu futhi masithi kulobu busuku sibe ngamaKristu ngempela namakholwa ngempela ngokuba lapha kukhona umkhulu kunoSolomon lapha kukhona umkhulu kunabo bonke abaprofeti indodana kaNkulunkulu uqobolwayo lapha ezimweni zikaMoya Ongcwele ithembisa ukuncane kusesikashane izwe lingabe lisangibona igama elithi Cosmos ukuma kwezwe ingabe lisangibona lokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba kini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi baba uthi unguwe izolo namuhle naphakade futhi siyazi iqiniso oh ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzoba nesihawu kulobu busuku futhi sizakhothamisa amakhanda ethu angazi noma ngabe kulobu busuku namakhanda ethu ekhotheme ukhona onga ube qotho kuNkulunkulu manje ebukhoneni bakhe ngaphambi kokuba ubone noma yini yenzeka kodwa nokho uyazi inhlizweni yakho ukuthi awusuye umKristu kakhulu ngokoqobo njengoba leyo nyamazane eyidiye yayingumama Isizathi yayingumama yingoba yazalwa ingumama akukho eyayingakwenza ukuba ingabi yilokho yazalwa ingumama Futhi manje uma ungazelwe uma ungenalo lelo thando lufanayo ngoKristu ungakhathaleki ukuthi ubani uthini uyamkholwa uyena ezolo namuhle naphakade futhi uthanda ukubana lolo hlobo lothando lomKristu kuwe njengalelo thando lukamama lwamvezela ungathanda namakhanda yenu ekhotheme wonke umuntu manje nawo wonke amehlo evaliwe uphakamise isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham futhi ngempela ngizokwenza uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise Oh hey talazani kuphansi lendlu phezulu ovulande abasisitezi ziphezulu kunqamule yonke indawo ukabe namahloni uma unamahloni ngaye lapha wathi ngiyakuba namahloni ngawe phambi kukaBaba nezingelozi ezingcwele ngaleyo nkathi usebukhoneni bakhe manje ulapha ulapha ngokoqobo umoya ongcwele omkhulu leyo nsika yomlilo eyayinomoze ikhona lapha kumulani ngekathi elapha emhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu base besho ukuthi Mose washiya ingcebo yaseGibhithe naka ingcebo kaKristu ukuthi inkulu kunakho konke ukuthukwa kukaKristu ukhulu kunayo yonke ingcebo yaseGibhithe wangenehlane noKristu futhi noma imuphi umfundi wepepelo yazi ukuthi leyo nsika yomlilo yayiyingelosi yesivumelwano yizo imicabango elaphuma kuNkulunkulu elalenge uJesu Kwasikuthi ke ngenkathi efa unyukela phezulu ezulwini futhi ngenkathi ihlangana noSawulu esendleleni ebhekete amaseku wayesevele phenduke wabuyela ensikeni yomlilo futhi futhi waze wakhipha ngisho namehlo kaPawulu ngokukhazimula manje lapho kulobo busuku nguyena ezolo namuhle naphakade ngathanda ukuzibandakanya kubolo wakho phambi kwakhe uthi Nkosi uNkulunkulu anginalo lelo hlobo lwesehlakalo ngifuna ukuba nalo ngikucela ukuba wenyukele lapha ngikucela nje ukuba uphakamisele isandla sakho kuye uma uzizwela kanjalo ngabo bebekhona banye ongakasi phakamisi izandla zabo na phakamisani izandla zenu manje uNkulunkulu anibusise Baba wethu esezulwini langabakho isayense ethi ngokwesayense singeke saziphakamise izandla zethu amandla adonsela emhlabeni ayasehlisa kodwa kunomoya kwabesilisa nabesifazane futhi ba omunye umoya ufika kubo obungu moya ongcwele waze uthi phakamisa isandla sakho futhi bawushaye indiva umthetho wamandla adonsela emhlabeni base bephakamisela izandla zabo ngakuNkulunkulu owabenzayo ngifuna ukuba ngumKristu ngempela baba osezulwini kulekela ukuthi uzokwenza ngamunye wabo babe ngamaKristu ngempela igama lika Jesu Kristu banga bakho Nkosi ngangazi kancane kanjani lelo suku lolo ngenkathi leyo nyamazane encane diye ihamba iphumela lapho kulolo khalo yayizoba yimbangela yo kodwa wakuyisibonakaliso kodwa wena wazi izinto zonke ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzobemukela manje bayimikomelo yevangeli bangabakho wathi angekho ngabashwithe enhlizweni yami nasesandleni sami futhi wena wathi konke lokho kungokwami kungokukababa angekho ngabashwithe Kuyiche sendeni sakhe. UJesu wathi kuJohane ngcwele sihlala amashumi amabili nane oza izilami yakhona ngokujimileyo unokuphila kungubuna phakade futhi akayibuye kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Kosi lelo yizwi lakho manje hayi labo ozenzisayo kodwa labo abakholwa ngempela banokuphila kuphakade bangabakho baba ngibanikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje sinibane ngokuzijoba ngempela umzuzwana nje manje sekuyiswe impela nje sikhathi sokuvala kodwa lendani nje umzuzwana ngaphambi kokuba senze lokho bangakho kholwayo ukuthi Jesu Kristu wethembisa ukuba nathi lapho bekuhlangene ababili noma abathathu egameni lakhe na bangakho kholwayo ukuthi nguyena izolo lamuhla naphakade na bakhe uyoba yi ukuba ubelapha kulo busuku beyoba njengoba wayenjalo njengaleyo nkathi ubeyokwenza into efanayo ubabelashe ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu wena kunjalo na itestamente elisha amaHebheru sahluko sesithathu umpristi omkhulu onokuzwelana nobethu nobuthakathaka bethu manje yibali nokukholwa kuNkulunkulu manje kholwani nje ngempela ngayo yonke inhliziyo yenu yani laphaya manje enilapha kulezi zethameli onga ukulayo ndibangako kulayo ngamise isandla sakho thana nje ngiyakula manje phansi impela nje ukuthula ngempela manje wonke umuntu manje kuleka uthi inkosi Jesu mfowethu uphenema kangazi kodwa akushilo kulobusuku lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni futhi ngiyazi ukuthi lokho kuprofetwe ukuthi kuzobuya ade kungeka ezweni amakhulu ngamakhulu eminyaka nezinkulungwane zeminyaka kodwa wena wethembisa ukuthi kwakuzobuya futhi kwezinsuku zokugcina ngokukama lakho esine futhi wethenjiswa kuLuka ngcwele eshumi lesikhombisa nazo zonke lezi ezinye izithembiso wathi kwakuzoba lapha lapho indodana yomuntu izembula yona uqobo ngoba kuzofanele kube yizwi sizathu yiqaleni wayekhona lizwi lizwi wayekuNkulunkulu lizwi wayekuNkulunkulu lizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu nezwi lehlulele imicabango kwakuyizwi kubaprofeti uyizwe ndodaneni yizwi kini namhlanje niyabo yizwi kuprofetiwe kwethenjiswa yakuba nitshelo kuningi ukuzifanisa nabanye abantu omningi umncintiswano wokwenyama lokho akukususi kulo uyela ngempela kunomoya ongcwele wangempela uNkulunkulu wangempela manje kholani ngayo yonke inhliziyo yenu futhi nibheke ngapha kimi futhi ikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu bese nithi Nkosi uNkulunkulu ngizokhuleka futhi ngikhulekela ukuthi uzokwembula kumfowethu Branham futhi mangithinte ingubo yakho bese wena uphenduke ngaye ngoba akangazi mina bese engitshela ukuthi yini inkathazo yami futhi manje ke ngizokwazi ukuthi ubukhona bakho bulapha bangani niyazi ukuthi yini indaba ngabantu bePentecost yalena babone kuningi kakhulu itilo selidala ngolunye usuku lalivele lwandle lase lithola umbhali eya olwandle netilo selidala lathi kumbhali lathi uyaphi mlisa wami olungileyo na wathi ezantsi olwandle ho ngifuna ukunuka amanzi alo lwandle alosawoki ngifuna ukubona izibhakabhaka zalo zilihlaza amafu amhlophe izinyoni zolwandle lathi ngazalela kule eminyakeni ngamashumi amahlanu edlula ngiboni lutho olukhanga kangako ngalo ilokho ke lalibone okuningi kakhulu kwalo lwaze lwejwayeleka Leyo ndaba ngathi thina bantu sibone ubukhulu kakhulu bukaNkulunkulu leli bandla eligade libizwe laphuma emaqanjini amahlelo ngezinsuku zokugcina nibone kuningi kakhulu kwalo selize lijwayeleke kakhulu nivele ningalinaki nje ngakuvumeli neze ukuba uKristu abe ngojwayelekile kuwe mngane ungakwenzi neze lokho kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho nangakho konke kukuwe manje yiba nokukholwa kuNkulunkulu.
I just pray. Let the Lord Jesus grant it. Now you just touch his garment. I don't know, you touch him, he can be touched.
Manje khulekani nje futhi nivumele inkosi Jesu iniphe khona. Manje thindani ingubo yakhe nje angazi thindani yena angathindwa. Manje khulekani nje manje angisho ukuthi uzokwenza umzuzwana nje uzokuxazulula konke velani nje 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 nithi ukuba nezinhliziyo zenu zigxile kuye manje kungukukhanya makungabikho umuntu othathe isithombe isithombe siphazimayo hleni phani ngokuzithoba nje.
I hear it is.
Manje nako uphezu kwesifazane ohlezi lapho engibuka khona lapho kugcineni khona lapho uyangikhola ukuthi nginceku yakhe nenikazi na ngizihambi kuwo awungazi angikwazi kodwa uNkulunkulu ezochaza kimi njengoba yenza nje kwesifazane ngitshela ngomopho wakhe noma isifazane wayena madoda amahlanu uma inkosi uJesu izohlinzeka lolo lwazi kuwe ngami ngakukhona ngayo yonke inhliziyo yakho na uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha kulungile. Ngiyathazo yesinge uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ehe niyabo manje lokho kunjalo impela lapha wena uthezi celeni kwakhe uzomsiza umthinte ngesandla sakho manje ube nomusa manje uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi yini inkathazo yakho na uyakhola ukuthi angakwenza na iBP ephakeme uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho indoda ihlezi eceleni kwakhe uyakhola mnumzane uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha imithambo yeyimiqhansa uyakhola na linikazi lincane lihlezi lapho elithi ukukhala sengathi inkathazo yakho ngokukhuliswa yimizwa kunjalo impela uthi ukusibekelwa kuphela amandla ngesikhathi sasemini ucabanga ukuthi ulahlekelwa ingqondo yakho udevele uzama ukukutshela lokho kodwa unjalo sekuphelile konke kusukela kulobu busuku manje uyabo unokunqoba sekusukile kuwe ithunze elimnyama ebeliphezu kwakho selisukile kuwe ukhalisa ngemezi lapho uhlezi eceleni kwakhe nenekazi kuchumisile manje ngikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na lokho kukhuba banye abantu yebo ngakho wena angekwazi sizihambi uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakitshela ukuthi yini inkathazo yakho na.
All right.
Kulungile. Inkathazo yenhliziyo, inkathazo yenso futhi unokuphaphatheka kwegazi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Lelinenekazi lincane lihlezi lapha lithe ukuzimuka ligqoke ingubo enemisho ebomvu neminyama liyakhuleka lifuna ukubizelwa kulomuqa uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho nenekazi uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi yini inkathazo yakho na umngane wakho uzolunga inkinga yokomoya izolunga inkathazo yakho yabesifazane izosuka kuwe uma uzomkhola uNkulunkulu ngaye yonke inhliziyo yakho manje uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uma kuyiloko obukhuleka ngakho bakamisa isandla sakho ukuze abantu bakwazi ukubona ukuthi wenzani uyabona kulungile ngoba ukukhola nje kuNkulunkulu omunye emuva awudingi kuba uhlale lapha ngaphambili emuva le khola ngayo yonke inhliziyo yakho.
Way back there there's a woman.
Emuva le lapho kunesifazane unesimile eceleni kuye uyakhuleka kuzohamba kuye Nkosi uNkulunkulu ngisize ngiyakhuleka. Kosikazi Goodman, uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzosisusa leso simila eceleni kuwe na ngile thathe isinyathelo phakamisa isandla sakho siye phezulu ukuze abantu bakwazi ukukubona ngizihambe uqobo angikaze ngimbone nango ngabe lezo zinto ziqinisile na phakamisa isandla sakho kulungile. Ninikazi lihlezi lapha ya lapha yanga sekugcineni lapho iphethe inkathazo yenyongo kanti lona futhi linesifo sikashukela inkathazo yenhliziyo uSkazi Holderfield kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ninikazi futhi ungaphiliswa lapho manje. sizani ningalokhu niyaluza abantu ngiyalicela egameni lika Kristu ningakwenzi lokho yabo izifo zisuka kumunye ziye kumunye yabo ukungakholwa kuyinto enyanyeka kakhulu kwedlula yonke into ekhona ezweni yiba nokukholwa nje nanti nenekazi lincane lihlezi lapha likhuleka mayelana nomyeni walo uyaphuza kunjalo wena ukhulekele ukuthi uzoyeka ukuphuza lokho kunjalo na kulungile angikwazi unalo ikhadi lomkhuleko na unalo awulidingi ukukholwa nje onakho uthinte into ethize uphele ngamashumi amabili noma amafidi angamashumi amathathu kimi uthinte umpristo omkhulu nenekazi lincane emva kwalapho likhuleka mayelana nomyeni walo futhi lihlele emva kwakhe kunjalo Mnyeni wakho uyindoda enokuguliswa imizwa uhlobo olusengathi ukuguliswa imizwa kwengqondo uyageja khona manje uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho futhi unokuthile okungalungile esandleni sakho unesimo esigulisanayo enye into ethize futhi uthinta izinto wenza izandla zakho zibe kabi lokho kunjalo na kwesikhathi phethi igama lakho uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho amen niyabo ngikucela ukuba ungikhole uthi wanike ngaleli nenekazi lihlezi lapha na unomaka ebusweni bakho njengomdlavuzo wesikhumba omncane uyangikhole ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu na uyakholwa angikwazi isihambi kimi lokho akusiko ncamashiyo ukhuleka mayelana nakho ukhuleka mayelana nenkathazo yenhliziyo yakho kunjalo kunjalo na leli nenekazi lihlezi lapha uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho kungaba nakho ukuphiliswa kwakho umyeni wakho ukutholilo kwakhe ezweni lobusuku kungani kungabi nguwe na uzifazane owaye ngumshumayeli manje kholo ngayo yonke inhliziyo yakho futhi manje uyabo ukuze nje wazi uthe ukubuza engqondweni yakho uyabo manje uyeneliseka uneliseki ukuthi kuyakwenza na kulungile phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo yiba nokukholwa kuNkulunkulu cabangani ngalezo sifo sikashukela mnumzane uhlezi lapha nesandla sakho siphakeme na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa isifo sikashukela futhi akusindise na uyakholwa na kulungile mnumzane uNkulunkulu angakuphilisa Siyami kimi nawe uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho kunendoda ehlezi lapho enenkathazo yenhliziyo kukhona kungalungile ngeqolo layo nomzane Easter walimala engozini yesitimela lokho kwabangela lokho uma lokho kunjalo sukuma uJesu Kristu uzokuphilisa futhi akusindise Bangakikini abakholwayo na lapho kukhona umkhulu kunozoloboni niyakukholwa na uJesu Kristu uyena izolo namuhla naphakade ushibeke wayothi nguwe endlini yonke seniyakholwa manje ukuthi ulapha na ukhona lapha manje yobo ngubuqiniso lokho impela athi kuyakwenzeka lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza eziningi kunalokhu niyakukwenza ngokuba mina ngiya kubaba wami Ngesike sikhathi uzifazane wamthinta waphela amandla kakhulu wathi kuphela amandla kimi futhi wayeyindodana kaNkulunkulu mina ngiyisona esisindi siwe ngomusa wakhe eminingi kunalona niyakuyenza ngiyazi King James ithi emikhulu kunale kodwa kwelokuqala kuthi eminingi kunalona niyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami manje niyakukhola lokho na niyakhola ukuthi ubukhona bakhe bulapha na pho yini ningabeki izandla zenu phezu komunye nomunye nina makholo bese ukhulekela umuntu ongumfo wakho hlezi celeni kwakho ngamunye wenu begani izandla zenu phezu komunye nomunye bese ukhola ngayo yonke inhliziyo yakho manje lapho ukhuleka khuleka ngendlela wenza ngayo ebandleni ukhola ngendlela obukholwa ngayo njalo manje vumelela omoya kaNkulunkulu okwenze umgizi ube mkhulu impela nje futhi ube ngowobukhozi kuwe njengoba ukhulekela lowo muntu ukuthi njengoba leyo nyamazane idiye lingumama uyo ingumama lo moya kaKristu othembekile olapha manje lokho izwe lingakukholwa izwe liyelizona izwe aliliqondi bebeni lathi babengeza ukukwenza izwe liyabaza yabalo uNkulunkulu uyabaza bakhe uqobo uNkulunkulu wakethembise iqiniso ngakho ngisize iqiniso uJesu Kristu kuyelezwa namuhla laphakade khulekani manje ngoba uJesu lapha kubekwe amanye amaduka bekwe lapha lokho ngokwabagulayo nabathuphekile futhi ngibeka izala zawe phezukwawo ngoba siyafundisa pepenini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu nemimoya emibi yaphuma kubantu futhi baphiliswa ezifweni manje azisuye uPaulo ngcwele kodwa wena uzaloko nguJesu futhi ngikhulekela ukuthi uzohlonipha lawa ngalaba bantu abangakwazanga ukuba semhlanganeni kwangathi uma ebekwa phezu kwabantu kwangathi kungafezeka njengoba omunye wababhali washo ngenkathi ulwandle lobovu lungena endleleni yabantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo tika yomlilo ngamehla athukuthela lolwandle lwesaba ngoba lwalume endleleni yendlela ezinyewo yomsebenzi kumakholwa lolwandle lwahlehla namakholwa awelela ngaphesheya ezweni litshenjisiwe kosi uNkulunkulu buka phansi ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu kulobo busuku phezu kwala maduku phezu kwalezi zijamele lapha nezandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye bekhulekelana wena wathi vumani izono zenu omunye komunye nikhulekelane ukuba niphiliswe ngokuba umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu ngiyakhuleka uNkulunkulu njengoba umphristi ovumile kulobo busuku ekhulekela umuntu ebeke izandla zakhe phezu kwakhe kwangathi amandla kamangcwela ngehlela phezu kwalowo muntu kwangathi umoya ungaphilisa kubo nkosi ukuqiniso kwangathi bangeke ugeje nkosi mabangafani nende Jesus ogeje lokhu baba kwangathi bimi ngemi ngabamba umbono wayo manje wobukhona bukajesu kristu ovukileyo omkhulu kunabo bonke abaprofethi omkhulu kunabo bonke abashumayeli omkhulu kunabo bonke opapa noma amakhosi anamandla kumbe noma kungathi kube yini ujesu kristu onguyena ezolo namuhla naphakade eziqinisekisa yena uqobo ngezinsuku zokugcina ngezwi lakhe lithenjisiwe sibekhona nkosi ngikhuleka lokhu kukholwa umkhuleko wokukholwa wabo njengoba bekhulekelana egameni likajesu kristu siwethula kuwe manje ngamunye wenu njengoba nibeke izandla zenu phezu komunye manje valana amehlo enu nje futhi nikhumbule uKristu othembise lokhu uze lapha futhi waziqinisekisa yena. Yebo, ngibona indoda iphiliswa khona lapho ine-TB ihlezi khona emuva lapha phambi kwami manje uma nje uyaqhubeka nje ndawo zonke endlini impela uma uNkulunkulu umuntu angasho noma yini lokho akukwenzi kube njalo kodwa uma uNkulunkulu ehla futhi akusho futhi akuqinisekise futhi akufakazise ukuthi kuyiqiniso ukukholwa ngokungesikho kuyisono ezingena kuthethelelwa uJesu wathi akusoze kwathethelelwa kulelizwe noma ezweni elizayo umbhalo uthembisa lokhu futhi naku kuqinisekiswa phambi kwenu ngo bantu egameni likaJesu Kristu memukeleni asese lapho ebukhoneni bethu kulobo busuku sise aye nizokukholwa na futhi wonke lawo okholwa ngeqiniso futhi omemukela njengomsindisi wakho noma njengomphilisi wakho ngama ngezinyawo zakho ukuba unikeze ubufakazi ngizoma njengofakazi ngikholwa ngeqiniso futhi manje ngemukela ukuphilisa kwami insindiso yami nazo zonke izidingo zami ebukhoneni bukaKristu manje ngiyakwemukela. Almost all the time. Hey, Bugan, it's yoke. It's impala long in Bandali Mille. We are Bangalese. Look at good. Manja Gubuya, Yogi Dow. Woman is a good call. Woman call. Manja Zibala Metetu. What is the Paramese? Zanga Zetu. What is it? Yam Chanda, and go one Chanda Kala. As in the Otu Monjang Goba Situla Manja. Situla Guya lessons in the Miso. Yam Chanda. Yam Chanda Goba Wang Chanda Goka Wang Che Gelense Deso Yem Tin Waseka. Asiphakamise izandla zethu bese sithi ayidunyiswe inkosi ayidunyiswe inkosi ayidunyiswe inkosi yamthanda wonke umuntu yamthanda ngoba ngicabanga ukuthi uzobagipha mfowethu Ashan ngizobacela beze ngaphambili wangengelense ndeso wase kalvari.
Now bow your head just a moment. The organ.
manje kocha misa ikhanda lakho umzuzwana nje upiano umshayi weokani nomshayi opiano qhubekani ngo angazi noma kulobu busuku ukuhlabeka kwakho ngabe kusakholwa yini angazi noma ngabe niyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ongangitshela imfihlo enhliziyweni ukufakazisa lokho ngadingi kuba enze lokho manje kodwa wathi uyokwenza ngathi uJesu efika kokuqala ngadingekanga ukuba aphilise kodwa wathi uyokwenza futhi wakwenza ukuze kugcwaliseke kwakhulunywe ngomprofeti futhi uyakwenza kulobu busuku ngoba abaprofeti bathi uyakwenza noJesu wathi uyakwenza naye manje ngazi noma wena ufuna lelo thando lukaNkulunkulu enhlizweni yakho njengenyamazane kumama oyidiye ayenalo ngengane yakhe ufuna lelo thando enhlizweni yakho lukaKristu futhi uyakholwa ukuthi uzowuza umkhuleko wethu ungeza ume lapha sisakukhulekela sicela lelo kange futhi wenyukele lapha njengo wenza ukuvuma emphakathini ke uma njengo bese uma ngapha uma kukhona umkhuleko umkhuleko wami uzoku siza inyoka ngcosi sacula leli futhi manje fakazisa ukuthi uyamthanda ngokuza yena nge uNkulunkulu anibusise ngoba wangithanda kuqala futhi ehlane liphume kuvulane zasitezi futhi sizoni lindela kunjalo kwami uma niqotha ngempela wozani manje yesha nemthi wasekalvari yeah bani bayasuka kuvulane zasitezi uyehla wonke umuntu akagcule manje ngiyaqondani nje ngo izikhaleli zezihlalo noma aphi wozani ngo Goba wangithanda kuqala uNkulunkulu uyohlangana nani kwahlulelweni uhlangane nani lapha ebandleni kulobu busuku Tendeso yami wase ngazi noma bonke befundisi lapha okhathalele imphefumulo elahlekile osalokhu enombono ngabantu abadingayo uma nizokwenyuka manje phakathi kwabantu nonke nina befundisi phakathi lapha wonke umfundisi okholwayo ukuthi uNkulunkulu sazolokhu ezindiza isoni ningahle nibone enye yezinto ezinkulu kunazo zonke yenzeka njengamanje esenake nayibone yilokhu umoya ongcwele ukuthandayo yamthanda manje ukufakaziseni fakazisani ukuthi nikhathalele niyamthanda uma nithanda okwakhe yena nithanda abantwana bakhe thanda ngoba manje ziphicele wena phakathi kwalaba bantu lapha thanda uzali nje lenyuke ngo bese niba phakathi kwabantu ngo kanje bese uzifaka wena ngo bese ubeka izandla zakho phezu kwabo futhi yenyukela ngo lapha manje sizokhuleka ngikholwa ukuthi umoya ongcwele uzothululelwa phezu kwabantu kulobu busuku khona lapha ezethemelini waze kalvari Oh ngimthanda kangaka uJesu
Yalelaso with him you can read his word
Thanda nani naye ungalifunda izwi lakhe futhi ngimthanda kangaka uJesu Oh kangaka Manje valela izwi lidede kuwe manje valela lonke izwi lidede kuwe uyabo ngoba wangithanda kuqala ngikangaka uyamangalisa kangaka Manje befundisi ithola bunye kokwakho ngicine manje befundisi ngenani ngonke nani ngoni zungeza abantu konke umthanda kangaka uJesu ngoba wangithanda
I standing
manje umilapha wazi yonke into esenhlizweni yakho ucabanga ukuthi uyakwazi lokho na khona lapha bekungesiyo emfihlo uyazi nje ukuthi iyini ingxoxo yakho ukuthi uchaza ukuthi manje sikhulumisa makhanda yethu ungamunye kuzo zonke izithameli nina eningakwazanga ngisho nokuthi nifinyelele lapha manje sikhuleke ngamunye wenu vumani nje lonke iphuthe lenu vumani konke ukungakhola kwenu nithi Nkosi Jesu mhlawumbe ngake ngaba ngowesonto kanye ngayo esitweni noma ngizange ngeneliseke kwakunento enye ngingahle ngibe nakho ngingahle ukuba ngimemezile ngingahle ukuba ngikhulume ngezilimi mina ngingahle ukuba ngijoyine isonto zonke lezo zinto zikahle angiphambene nalutho nalokho kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho ngikhuluma ngothando lukaNkulunkulu ngempela lophansi lapho lo ngumoya ongcwele lokho-ke futhi livuna lokho into evuthiwe ezokwenza izwi likaNkulunkulu liphile ngawe nje futhi lisebenze ngawe yabo kungekho zimpande zokubaba emgudwini umoya ongcwele ugeleza nje ngawe ngo lokho kufunayo manje khothamisa ikhanda lakho futhi ngenhlonipho yokuzithoba ukhuleke nani befundisi bekani izandla zenu phezu kwabo manje Baba wethu asezulwini siletha kuwe kulobu busuku lezi zethameli zabantu omi lapha yenza ukuvuma bazi ukuthi bebenephutha kukhona mhlawumbe izinjongo elizipophelo futhi bekusephutheni kodwa kulobu busuku bezile bekholwa ukuthi uzothethelela zonke izono Baningi baba uya esentweni iminyaka abaningi baba wenze izenzo ezinkulu zokuba nozwelo kwabanye kodwa Nkosi kulobu busuku bafuna ubuqiniso bafuna lobo bumnandi leyo nto abashoda ngayo ezimpilweni zabo lo moya ongcwele kaNkulunkulu ongena lapho isimo sezwi Ngezinceku zakho befundisi izinceku zakho bale zange zabo zibekwe phezu kwabo futhi siyabakhulekela lo mkhuleko futhi siyacela Nkosi ukuthi lokhu kuzoba isikhathi ukuthi ayikho enye indlela kodwa phansi ngo enhlizweni yabo kuyokwenzeka ngesinye isikhathi kuze kube phakade ebukhoneni bakho kuxazululwe khona manje okathi umoya ongcwele ungangena ezimpilweni zabo njengamanje futhi ubenze babe mnandi Nkosi nonojo olukhulu lwasezulwini futhi ubaphe isehlakalo esiyoba isehlakalo esingune phakade ukuthi bukhona ubukhulu bukaNkulunkulu ophilayo bungangena ngesibindi ezimpilweni zabo futhi uzobanika lokho abakudingayo njengamanje And may the Holy Ghost just make it real. Sitokona nkulunkulu phakade bangabakho ngiwethula kuwe njengezipho zothando futhi njengemihlatshelo njengoba benza lapha futhi kwangathi nje umoya ongcwele ungakwenza kube yikho ngempela kuba manje nkulunkulu sibe khona egameni likaJesu kumele usiwenu uzokhuleka yebo nkosi sibe khona